This message, Who is Jesus? By Brother William Marion Branham, was delivered on Saturday morning, June 20, 1964, for the full Gospel Businessmen's Fellowship International Breakfast at the Holiday Inn in Topeka, Kansas, USA. Lo myalezo, ngubani uYesu? Kamzalwane William Marion Branham waqala ukushunyayelwa ngesiNgesi kusasa ngomgqibelo wamashumi amabini kuJuni 1964 ukwenzela isidlo sakusasa samadoda angoosomashishini bakwazwelonke eFull Gospel eHoliday Inn eTopeka, Kansas, USA.
Thank me that we've had so far a regular gastronomical jubilee with this fine breakfast we had. Usually it's a piece of cold bun and some jelly around it.
Njengam oko besinako kangako okusoloko kusenzeka umnyadalo okuqala kwangaphakathi kwesisu ngaso esi sihle isidlo sakusasa esibe sinaso ngokwesiqhelo intwanana yeqebengwana kunye nejeli kulo.
I was at Phoenix the other day, and they give me pancakes with no, we call them down south, flapjacks, and they didn't have any lasses with them, so I had to put sugar on mine. And out here we had a real time. And not only that, but that in the natural, we're having one in the spiritual.
Bendise Phoenix, ngomnye umhla, kwaye bandinika iipancakes ezingenayo. Sizibiza zona ngasezantsi, emzantsi, flapjacks, kwaye bezingenayo kwaphela inyopa-nyopa kuzo, kwaye ke kuye kwafuneka ndifake iswekile kweyam zona nje bezi, kwaye ngoku apha besinexesha elimnandi, kwaye hayi kuphela okuya ngokwasendalweni, sinenye ngokwasemoyeni.
So glad to hear this little brother's testimony. I was called in the morning to his bedside. They told me something had happened. I think he is one of the first ones to try to sponsor this meeting.
Ndiyavuya kakhulu ukuva obo bungqina balo mzalwane mncinci. Ndabizelwa ecaleni komandlalo wakhe ngenye intsasa. Bandixelela okuthile kwenzekile. Ndiyacinga wayengomnye kwabokuqala ukuzama ukuxhasa ngezimali lo mhlangano.
Certainly it was Satan tried to do that to that man of God. But you see how God does? He turns it right around to an outstanding testimony to show his power. He'll make everything work together for good to them at loving. So thankful to hear that testimony, brethren.
Ukuqinisekile yayingusathana wazama ukwenza oku ya kulandoda kaThixo. Kodwa niyabona indlela enza ngayo uThixo uyayijike ibe bubungqina obubalaseleyo ukubonisa amandla akhe. Uyakwenza yonke into isebenzele okulungileyo kwabo bamthandayo. Sinombulelo kakhulu ukuva obuya bungqina mzalwana.
And it's really been a privilege for me to be in this city with you people. It's I just can't express it how I feel about it. Now we haven't had overflowing crowds and things as sometimes we do.
Kwaye ibe inyweba ngenene kum ukuba lapha kwesi sixeko kunye nani bantu. Injalo kutheni nje andikwazi kuyivakalisa indlela endiziva ngayo malunga naso. Ngoku asikhange sibe nazo izihlwele eziqukuqelayo ngokungaphezulu nezinto njengoko ngamanye amaxesha sisenza.
But it seems like that God is fixing to do something, or it's settling something, just getting people ready for something, getting the people back on the line where they should be, and to meet these fine pastors and so forth.
Kodwa ibonakala ngathi uThixo ulungiselela ukwenza into ethile okanye ilungiselela okuthile nje ukwenza abantu balungele okuthile, kwenza abantu babuyele emgcini apho bafanele ukuba khona kunye nokuhlangana naba balungileyo abelusi nanjalo njalo.
And then my privilege of coming here this morning to speak for the Full Gospel Businessman. I understand that the chapter here is still in its infancy.
Kwaye emva koko inyweba yam yokuza apha ngale ntsasa ukuza kuthetha endaweni yamadoda angoosomashishini beFull Gospel, ndiyaqonda ukuba isahluko apha sisesebuntsaneni baso.
It's very small, and as the brother here said, that They needed man. Well, as many great fine organizations as I have represented around the world, of all the full gospel, many of the Baptists, different ones.
Sisesincinci kakhulu kwaye umzalwane apha etshilo ukuba badinga indoda kuhle nje emininzi emihle imibutho nje njengoko ndiyimele kwihlabathi jikelele yazo zonke ivangeli engcwele ezininzi zamabhaptisi nezinye ezahlukeneyo.
Why, I still belong to one group, and that is the businessman, because it doesn't represent any certain organization in itself. It's inter-evangelical. It just simply doesn't represent nothing but just the full gospel. And so we're happy for that.
Kutheni ndise ngoweqela elinye kwaye elo ngamadoda angoosomashishini ngokuba alimelanga mbutho uthile kulo yengaphesheya kubavangeli ngokulula nje alimelanga nto kuphela nje engcwele ivangeli kwaye ke siyavuya ngoko.
And I think that you man here of the city, it's really, if you believe me to tell you something, it's truth. This is a time where the full gospel businessman can get together for fellowship. You learn things from each other. And such a time on a Saturday morning to speak.
Kwaye ndiyacinga okokuba wena ndoda esixekweni apha othe ngenene ukuba uyandikholelwa ukuba ndikuxelela into enyanisileyo. Eli lixesha apho la vangeli ingcwele yamadoda angoosomashishini enokuhlanganela ubudlelwane. Niyakufunda izinto omnye komnye kwixesha elinjalo ngentsasa yangomgqibelo ukutsho.
The president, the international president, Brother Shakarian, I was made acquainted with him many years ago. Many of you know about the telegrams laying on the desk so high and picking through there.
Umongameli wezizwe. Umzalwana uShakarian ndaqhelaniswa naye kwiminyaka emininzi eyagqithayo. Abaninzi benu bayazi malunga nako ngencwadi yocingo ilele desikeni phezulu kakhulu kwaye ndichola phaya.
I found a woman named Shakarian dying with cancer, and somehow the Lord led me over, and that's where I got acquainted with Shakarians when she was healed.
Ndafumana umfazi ogama linguShakarian esifa ngumhlaza kwaye ngandlela ithile inkosi yandikhokelela ngaphaya kwaye phaya kulapho ndafumana ukuqhelana nabakwaShakarian xa waphiliswayo.
As for Dr. Theodore Palvidus was baptized out there, when him being their doctor, a Greek doctor, he said, the very idea of you building people under a false conception, said that woman laying there dying.
Apho kulapho uGqirha Theodore Palvidus wabhaptizwayo khona phaya xa yena ekubeni engugqirha wabo ugqirha womgrike wathi eyona mbono ubakhela abantu phantsi koqulunqo lobuxoki wathi la mfazi ulele phaya esifa.
First, when I went in the house, he said, now when you go in, said, be reverent, quiet, said, because the woman's dying, she's been up here and both breasts been removed and she's swollen up, said she's got to die, and said there's nothing you can do about it.
Kuqala xa ndaya endlini wathi ngoku xa ungena wathi zola thula wathi ngokuba umfazi uyafa ube ephezulu apha kwaye omabini amabele ayesusiwe kwaye udumbini waze wathi ufanele ukufa wathi akukho nto unokuyenza malunga naye.
And I just listened to his lecture for a while. He said, now, be real quiet, don't pray loud or anything. He said, say your little prayer and come back down. I said, yes, sir.
Kwaye ndaphulaphula kule mfundiso yakhe ithutyana wathi ngoku yithi cwaka ngenene sukuthandaza ngokukhwaza okanye nantoni wathi yitsho umthandazo wakho umncinci uze ubuye uhle ndathi ewe mhlekazi.
So I went on. I know I wasn't going to listen to that, you know. And I went on upstairs, and there was, I believe I got it back now.
Ke ndaqhubeka ndandisazi ndandingazukuphulaphula kokuya uyazi ndaze ndathi thina ndaya kumgangatho ongentla kwaye kwakukho ndiyakholwa ndathabatha ndayifumana ngoku.
I went upstairs, and Florence then, a young, beautiful young lady, and Rose and all of them knelt praying, and her mother laying there unconscious, been unconscious for a couple of days, all swollen up.
Ndaya kumgangatho ongentla kwaye uFlorence ngoko eliselitsha elihle inenekazi eliselitsha kunye noRose nabo bonke bathandaza bonke kwaye unina elele phaya engekho zingqondweni engekho zingqondweni ithuba leentsuku edumbe wonke.
And so knelt down to pray, and when I did, there come the angel of the Lord came down to the bed, said, in 3 days she'll be up.
Kwaza ke ndaguqa phantsi ukuze ndithandaze kwaye xa ndakwenzayo nako kusiza ingelosi yenkosi yeza ezantsi emandlalweni yathi kwiintsuku ezintathu uya kube phakamile.
So I just turned and started out, and they followed me. I said, it's in the name of the Lord, she'll get up. And so they started screaming.
Ke ndaguquka nje ndaqalisa ukuphuma baze bandilandela ndathi kwi isegameni lenkosi uya kuphakama kwaye ke baqalisa ukukhwaza.
Here come Dr. Palvitas and was going to run me out of the house. And So the very idea, and I said, well, billing those people under the false hope. The woman's dying.
Na kukusiza ugqirha Palovias, kwaye wayeza kundikhupha endlini, kwaye yena nje ndathi wathi, eyona mbono ndaze ndathi kuhle, wakhela abo bantu phantsi kwethemba lobuxoki, umfazi uyafa.
I said, according to all your statistics it is, but according to the word of the Lord, no.
Amen.
I said, she's going to live. Nonsense, he said, you should leave this place, get out of here.
That, ngokwalo lonke ubalo manani lwakho, injalo, kodwa, ngokwelizwi lenkosi, hayi, yabona, that, uza kuphila. Ubuvuvu, what, kufanele uyishiye le ndawo, mka apha.
And Brother Shakarin stepped up and said, wait just a minute. Said, we had you down here also for our doctor, and we appreciate you. Said, but we also call Brother Branham. Your hopes you give us none. He does. See?
Kwaye umzalwane uShakarien wasondela. Wathi, linda nje umzuzu. Yabona. Wathi, sibe sinawe ezantsi apha kananjalo nawe njengogqirha wethu. Kwaye siyakubulela. Wathi, kodwa kananjalo simbizile umzalwane uBranham. Amathemba akho akusiniki nto. Uyasinika. Yabona.
I said, tell you what I'll do. If she isn't up and out again within 3 days, I'll put a sign on my back, false prophet. And we'll go right here in Los Angeles, and you get in your car, go down the street, blowing the horn, pointing to me. See? And then if she is up, let me put a sign on your back, quack doctor, and get in your car.
Ndaza ndathi, ndikuxelele into endiya kuyenza. Ukuba akaphakamanga waza waphuma kwakhona, ngeentsuku ezintathu. Ndiyakubeka uphawu kumqolo wam, umprofeti wobuxoki. Kwaye siyakuya kanye apha eLos Angeles, kwaye uyakungena enqweleni yakho, sihle ngesitrato, ubethe uhadi, walathe kum, yabona. Kwaye ngoko, ukuba uphakamile, mandibeke uphawu kumqolo wakho, ugqirha omgunyathi. Ndize ndingene enqweleni yakho, ndikhalise, yabona.
He wouldn't do it. Later on, he was baptized in the irrigation ditch and was serving the Lord.
Hallelujah.
Since then, he's been taken home to glory.
Ebengayi kuyenza, emva koko, wabhaptizwa kumngxunya wokunkcenkceshela, kwaye wayekhonza inkosi. Kusukela ngoko, wathatyathelwa ekhaya eluzukweni.
And so, I got acquainted with the Shakarians. Later, I was part of helping them organize their first chapter. And across the nation, around the world, I've helped them in their chapters. They're a very fine group of men.
Kwaye ke, ndaqhelana nabakwaShakarien. Kamva, ndandiyinxalenye yokubanceda ekuyeleni isahluko sabo sokuqala. Kwaye, kwisizwe sonke, kwihlabathi lonke, ndabanceda kwizahluko zabo. Baliqela elilunge kakhulu labantu.
I think it's you're missing something by not having your fellowship strengthened here. Because it is fellowship. We should assemble ourselves together. The Bible tells us that as we see the end approaching. Not forsaking to assembling ourselves together.
Ndicinga ukuba nina niphosa ukuthile ngokungabi nabudlelwane benu obomeleziweyo apha. Ngokuba bubudlelwane. Kufanele sihlangane kunye. IBhayibhile isixelela oko. njengoko sibona isiphelo sisondela singakuyilizeli ukuhlangana.
It'll not only do that, it'll strengthen you, and you, your strength will strengthen the church, and it's all the full gospel businessman is not an organization to set aside and say, this is our group. It's for all believers to come together.
Ayisayikwenza oko kuphela, iyakunomeleza, kwaye nina amandla enu, ayakumeleza ibandla, kwaye kuko konke, amadoda angosomashishini befull gospel, ayingombutho wokubekela ecaleni uze uthi eli liqela lethu ngowamakholwa onke ukuba ahlangane.
And it's just a unit of the church, see, the church itself, the spiritual believers. And I think it's a great thing if you would do it.
Kwaye inhlanganisela nje yebandla, yabona, ibandla ngokwalo amakholwa angokomoya. Kwaye ndicinga iye nkulu into ukuba nina niya kuyenza.
It's kind of a little, maybe it don't, I hope it don't sound sacrilegious, but someone said to me not long ago at a meeting, he said, a man said, say, you're a preacher.
Iluhlobo oluncinci mhlawumbi ayenzi, ndiyakholwa ayivakali njengehlambela inkolo. Kodwa, umntu othile wathi kungekudala, kumhlangano wathi, indoda yathi, yitsho, ungumshumayeli.
I said, well, kind of halfway, guess it's all right. I'm kind of afraid if I say about preachers around full gospel people.
That kuhle ngahlobo luthile liqikelela ukuba konke kulungile. Ngahlobo luthile ndiyoyika ngoko ndikutshoyo ngabashumayeli kubantu be full gospel.
No, my father was a rider. He'd break horses. When I was a little boy, I thought, you know, I was going to be a rider too. You know how little boys want to be like their dad. I was going to be a rider also.
Niyazi, owam utata waye eyinkweli, ubeqala amahashe. Xa ndandise inkwenkwe encinci, ndacinga, uyazi, ndiyakuba inkweli nam. Niyazi indlela amakhwenkwe amancinci afuna ngayo ukuba njengootata bawo. Kwaye ndandiza kuba inkweli kanjalo.
So I'd get Dad out the back of the place, you know, when plowing, and I'd take my old plow horse out and take him down to the old watering trough, you know, it's hewed out of a log. How many ever seen that? An old, well, what part of Kentucky are you from? So.
Ke, bendiya kufumana utata emva kwindawo, niyazi, xa kulinywa, ndize ndithathe ihashe lam elidala lokulima, ndilise ezantsi kumsele ukunkcenkceshela, niyazi. Yombiwe kwisiqobo. Bangaphi abakha bakubona okuya endala kuhle. Yeyiphi indawo yeKentucky nisuka kuyo?
How many have slept on a straw tick? I just might as well take off my coat, my tie. I'm really at home here. that's my environment.
Bangaphi abakhe balala kwingca erhawuzelayo? Kuhle. Ndingasuke ndisele ndikhulula ibhatyi yam neqhina lam ndisekhaya ngenene apha kulungi leyo yindawo yam.
So I used to go down there, and Dad had a saddle, you know, and so I'd see him way back to back the place, and I'd get the old plow horse and get all my brothers and set them around on the fence, you know.
Ke ndandiqhele ukuya ezantsi phaya kwaye utata wayenesali niyazi. Ndize ke ndimbone emva kude ngasemva kwendawo kwaye bendiya ndithathe ihashe lam elidala lokulima ndize ndifumane bonke abantakwethu ndibahlalise kufuphi necingo niyazi kwaye.
I was the oldest of nine. Go get me a big handful of cockleburs and put it up on the saddle, pull up a cinch, climb up on him.
Ndandingomdala kwisithoba ndiye ndiyokuthatha isandla esigcwele sekhakakhaka. Ndilibeke phantsi kwesali, tsale isiqinisi sali, ndikhwele kulo.
My poor old fellow so tired he couldn't even raise his feet off of that. He just bawled and carried on cockleburr sticking him, you know, and pulling that cinch down on him.
Bethu, usiza nalo mfo mdala lidinwe kakhulu, lingakwazi nokuphakamisa iinyawo zalo emhlabeni. Beliya kukhala nje lize liqhubeke, khakakhaka elihlaba, niyazi, kwaye.
So I'd take off my hat and I was really a cowboy. I'd read too many magazines as a soldier. So I let my brothers believe that I was a real cowboy, you see. So I thought I was.
Ke bendiya kuthula umnqwazi wam kwaye nje ndandili cowboy lene. Ndandifunde olindixesha abaninzi yo yonke. Ke ndenza abantakwethu bakholelwe ukuthi ndandili cowboy lene, niyabona. Ke ndacinga ndandililo.
When I got about 18, I slipped off from home, went out to Arizona. They needed me to break their horses. I'm sure of that. They needed me. So I must leave home underage, but I slipped off.
Xa ndafikelela kwishumi elinesibhozo ndanyebelezela ndimka ekhaya ndaya eArizona. Babe ndifunela ukuqala amahashe abo. Ndiqinisekile ngoko. Nje babe ndifuna ke mandilishiye ikhaya.
And I happened to get to Phoenix just in time of a rodeo, you know. So I went back out there to look their stock over, see which one I was going to ride. And once the rest of them couldn't ride, I was going to ride it. You know, I had the silver saddle.
Kodwa, ndanyebelezela, kwaza kwenzeka, ndifike ePhoenix, wangexesha lomnyadala wenkomo. Niyazi, ke ndaya ngasemva phaya ukuya kujonga, umhlambi wabo. Ndibone leliphi endiya kulikhwela. Elo abanye abangenakho kulikhwela.
I was a little bitty fellow, always been very small, and I thought I'd get me a pair of shaps. I know my father wore them, and he didn't have any at the time.
Ndandingumfo obhityileyo omncinci, ndasoloko ndimncinci kakhulu. Ndase ndacinga, ndiza kuzifumanela imilenze yebhulukhwe yokukhwela amahashe. Ndiyazi utata wam wayenxiba zona, kwaye wayengenayo nenye ngela xesha. Kwaye.
So I got me, seen a pretty pair, you know, I had the A-R-I-Z-O-N-A at the bottom, steer heads and things on it. Oh my, that's going to look good on me, you know, a kid.
Ke, ndazifumanela, ndabona imilenze emihle niyazi, ino A-R-I-I-Z-O-N-A, emazantsi, intloko yenkomo nezinto kuyo, ndacinga, oh, bethu, oh, kuya, kuza kukhangeleka kukuhle kum, niyazi.
I pulled him up on me, about 18 inches of it laying out on the floor. I looked like one of these little bandy chickens, you know, them feathers. I thought, that'll never work. So I just went and got me a pair of Levi's, and I thought, I'll make some money.
Ndazitsala, ndazifaka kum, zazimalunga ne inch ezisibhozo kuzo zirhuqa phantsi, kwaye ndakhangeleka njengenye yezo nkukhu zincinane, niyazi, kunye nabo boya. Ndacinga, oko akusokuze kusebenze. Ke ndemka nje ndaya kuzifumanela ipere yeLevi's. Ndaza ndacinga, ndiyakwenza imali.
So I went out, looked all up and down that stock stand there so wild that they wouldn't even eat hay in it in the manger. I thought, oh my.
Ke ndahamba, ndaya kujonga konke, ndisehlisa, ndinyusa, kulaa mhlambi ume phaya undlongo-ndlongo, kangangokuba awungasayi kutya nengca.
So the first time they brought out, it happened to be strange, saying this morning, never thought of just now, but the first horses to be rolled that afternoon in competition was called the Kansas Outlaw.
Ke ityeli lokuqala bakhupha, kwenzeka ibe engaqhelekanga ukuthi ngalentsasa zange ndacinga ngayo de kube ngoku, kodwa ihashe lokuqala kwakufanele likhwelwe ngalamva kwemini. Kukhuphiswano lalibizwa uKansas Outlaw.
And he was from Kansas, great big 17-hand-high outlaw he was. And so this famous rider there was supposed to ride him.
Kwaye lalisuka eKansas, elikhulu, elizizandla ezilishumi elinesixhenxe ubude oweqe umthetho lalinjalo. Kwaye le nkweli idumileyo phaya kwakufanele ilikhwele.
So I got myself up on the corral fence like the rest of the riders, you know, and set up there, pushed his hat back. I thought I looked like a real rider looking up.
Ke, ndaya kuhlala, kwindawo evalekileyo yocingo, njengezinye inkweli, uyazi, ndaze ndahlala phezulu phaya, abeya kutyhalela loo mnqwazi ngasemva, ndacinga, khangeleka njengenkweli yene, ndijonga phezulu.
So this fellow come out all decorated up, when he came out of the chute on this horse, he made about two or three twists in the sunfish, and the horse went one way and the man another.
Ke lo mfo waphuma ehonjisiwe konke yena yena xa waphumayo esangweni elityhalekayo kweli hashe wenza yamibini okanye imithathu imibhijobhijo kunye nokubhinyalaza yaze inkwenkwe ihashe laya ngenye indlela yaze indoda ngenye.
The pickup's got the horse and the ambulance got the rider. Blood running out of his ears and the horse going on down through there and the pickup's got him.
Ababambi balibamba ihashe yaza inqwelo ezigulana yathabatha inkweli igazi liphuma ngeendlebe zayo labe ihashe lisihla khona phaya baze ababambi balibamba.
This caller came by and said, I'll give any man $100 that'll stay on him 10 seconds. Walked on down the air, coming down the air, said, looked right straight at me, said, are you a rider? And I said, no, sir.
Lombiz, where Zawati? Diakunika na ipindot, iwaka le dola, eakushala kulo imizuzwana elishu. Waamba, where shapaya, where zaisi shapaya, what chonga ngokum, what? Ngaba uinkwil, kazandat, haim shakas.
I changed my mind right quick. I was no rider.
Na kukula ingondo yam ngokukhawuleza kakhulu. Da ndingeyo nkweli.
When I first was ordained in Missionary Baptist Church, I packed my Bible under the arm, you know, like that, and I got my credentials. I was a defender of the faith. That's all there was to it. I thought I was a preacher.
Xa ndaqalisa ukuthanjiswa Missionary Baptist Church, bendiya kufaka iBhayibhile yam phantsi kwekhwapha niyazi ngolo ahlobo kwaye ndinezigunyaziso zam ndandingumkhuseli walo ukholo kuko konke kwakulapho ndacinga ukuba ndandingumshumayeli.
One day I was over here at St. Louis when this little Darty girl was healed, and I thought that I was a minister. I went out and I met the Pentecostals.
Ngenye imini ndandingaphaya apha eSt. Louis qalo mncinci intombi kadothari yaphiliswayo ndaze ndacinga ukuba ndandingumlungiseleli yehla ndaze ndadibana nabakwamoya.
And this is Robert Darty, some of you may know him, and I heard him preaching, and that man preached till he would buckle in the knees and get blue in the face and go plumb down to the floor and come back up catching his breath. You hear him 2 blocks away still preaching.
Kwaye lo Robert Dothari abanye benu bangamazi ndaze ndamva eshumayela kwaye laa ndoda yashumayela de kungqubane amadolo ibe luhlaza ebusweni iyokuthi folokohlo phantsi iphinde ibuye kwakhona ifumane ukuphefuma ubungayiva kwiibhloko ezimbini kude isashumayela.
My old slow Baptist ways just don't think of it that fast. Anybody said to me since then, are you a preacher? I said, no, sir. I kind of have to watch that.
Mna ezindala indlela zam zaseBaptist andicingi njengayo ngokukhawuleza. Wonke ubani wathi kum ukusukela ngoko ingabe ngumshumayeli ndithi hayi mhlekazi. Ngahlobo luthile kwafuneka ndiqaphele ngoko.
Fellow said to me up at Philadelphia, there's where the next meetings to be held with the international. I'm to speak the 29th, open the meeting the 29th with Dr. Brown and many of those brethren along. That's at Philadelphia. It begins the 29th of this month. It's my privilege to open the meeting. So, and have a couple breakfasts for them.
Umfo wathi kum phezulu ePhiladelphia. Phaya kulapho umhlangano olandelayo kufanelwe ubanjelwe khona kunye nabendawo zonke. Ndifanele ndithethe ngowamashumi amabini anethoba ndivule umhlangano ngowamashumi amabini anethoba ukwenzela uGqirha Brown kunye nabaninzi babo bazalwane nabo. Okuya kusePhiladelphia kuqala ngowamashumi amabini anethoba ale nyanga kuyinyweba kum ukuvula umhlangano ke ndibe neqela lezidlo zakusasa nabo.
Some fellow said, why are you hanging around that bunch of businessmen? You're supposed to be a preacher. I said, well, I am a businessman. He said, what business are you in?
Omnye umfo wathi, yintoni uphakathi kwelaa gquba lamadoda angoosomashishini? Ufanele ube ngumshumayeli. Ndathi, kulungile, ndingusomashishini. Wathi, kuhle, yintoni ishishini okulo?
I said, the assurance business. I said fast so he wouldn't catch it, you see. He didn't get what I said. I said insurance, I said assurance.
Doesn't that? Ishishini lesiqinisekiso ndayitsho ngokukhawulezisa ukuze angayifumani, niyabona, zange akufumane endandikutsho, zange ndithi insurance, ndathi assurance.
He said, I'm glad to know that. He said, where is the headquarters of this company? He said, what kind of insurance is it? I said, the eternal life.
Wathi kuhle ndiyavuya ukwazi oko. Wathi yintoni liphi ikomkhulu lale nkampani? Yathi hloboluni le insurance eliyiyo? Ndathi ubomi obungunaphakade.
He said, I never heard of it. Where's the headquarters? I said, glory. So if any of you fellows are interested, I'd like to talk the policy over to you after service is over.
Yathi zange ndive ngayo liphi ikomkhulu? Ndathi eluzukweni. Ke nawuphi kuni bafo onomdla ndingathanda ukuthetha ngepolisi kuni emva komhlangano uphelile. Kwaye
remember some time ago to own insurance. I hope there's not an insurance man here. My brother's an insurance salesman, by the way, the Prudential.
Ndiyakhumbula kwixesha elidlulileyo kwi-insurance, ndiyathemba kukho ndoda ye-insurance apha. Umntakwethu ngumthengisi weinsurance kangangokuba yeyobulumko.
So I was told I got a little dull deal on an insurance one time, and they didn't read the policy to us just right, and Dad worked for 10 years for a 20-year paid-out endowment, we thought.
Ke ndaxelelwa ndinesivumelwano esincinci esingenaxabiso kwi-insurance ngaxesha lithile, kwaye zange basifundele ipolisi ngendlela nje elungileyo. Kwaye utata wasebenza ishumi leminyaka ngamashumi amabini eminyaka ukuhlawulwa komnikelo. Sacinga.
When it was ready to be cashed in, it was worth $7.50, and we thought it worth hundreds of dollars, but and I don't know. It's all right. Insurance is okay now. I'm not doubting that. It's perfectly all right.
Xa yayilungile ukuba ibhatale yayilixabiso leedola ezisixhenxe neesenti ezingamashumi amahlanu. Kwaye sasicinga yayinexabiso lamakhulu eedola, kodwa kwaye andazi ilungile i-insurance, ilungile ngoku, hayi ukusingela phantsi okuya, ilunge ngokupheleleyo.
So I had an insurance friend, or sold insurance rather, a fellow went to school with. His brother writes in the upper room. He's a very fine Baptist minister.
Ke ndandinesihlobo se-insurance okanye othengisa i-insurance, Xebe, umfo endandisiya naye esikolweni. Umntakwabo ubhala kwi-The Upper Room, kumlungiseleli wombhaptisi olunge kakhulu.
So Wilmer came up to talk to me one day. He said, Billy, I come to talk to you about some insurance. I said, well, Wilmer, I said, I tell you, we've always been good friends. I said, and everything. I said, if you want to talk about the weather or about something else, all right. But about going fishing or something, I'm willing to talk about that.
Okay. Uwilma wenyuka weza kuthetha nam ngenye imini. Wathi, Billy, ndize kuthetha nawe malunga neinsurance ethile. Ndathi, kuhle Wilma. Ndathi, ndiza kuxelela besisoloko singabahlobo abalungileyo. Ndathi, kunye nento yonke. Ndathi, ukuba ufuna ukuthetha malunga nemo yezulu okanye malunga nento ethile ngenye, kulungile. Kodwa malunga nokuloba okanye into ethile, ndiyavuma ukuthetha malunga noko.
I said, well, said, you really need some insurance. And I said, I have assurance. And he said, oh, then I guess Jesse, yes, my brother's already sold you a policy. I said, no, I...
Kodwa, koko wathi, kulungi wathi, uyayidinga ngenene insurance. Doesn't that? Ndinesiqinisekiso. Waza wathi, oh, uxolo, ngoko ndiyaqikelela uJesse lowo ngumntakwethu sele kuthengisele ipolisi. Ndathi hayi.
And my wife looked at me like I was a hypocrite, see, because she knew I had no insurance. So she looked at me and I said, yeah, I said, I have insurance.
Waza umfazi wam wandijonga ngathi ndandingumana hanisi, yabona, kuba wayesazi ukuba andina-insurance. Ke wandijonga ndaze ndathi ehe, ndathi ndine-assurance.
said, what is it? And I said, blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. I'm an heir of salvation, purchased of God, born of His Spirit, washed in His blood.
What intoni doesn't that siqinisekiso esisikelelweyo uYesu ngowami ongxasa isisandulela sozuko olungcwele ndiyindlalifa yosindiso othengwe nguThixo ozelwe ngumoya wakhe wahlanjwa egazini lakhe.
He said, Billy, that's very good, but that won't put you up here in the graveyard. I said, if it'll get me out, I'm not worried about getting in, I'm worried about getting out.
What, Billy? Oko kulunge kakhulu. Kodwa oko akusayi kukufaka phezulu phaya emangcwabeni. Ndathi kodwa iyakundikhupha and andizikhathazi malunga nokungena, ndizikhathaza malunga nokuphuma.
Businessman, I'm still in the business. If you want to talk some of this over with me, I'll be glad to do it with you.
Madoda ngosomashishini, ndiseseshishinini. Ukuba ufuna ukuthetha ukuthile koko kunye nam.
But it's a great thing to have fellowship. I believe it was written in the scripture, how sweet and pleasant it is that brethren can dwell together in unity. It's like the anointing oil that was on Aaron's beard that run down to the hems of his garment, skirts. It's something about a fellowship.
Imnandi kanjani kwaye intle ukuba abazalwane bahlala kunye kummanyano injenge oli yentambiso eyayisezindevini zika Aaron eyayisehlela emqukumbelweni wengubo yengubo zakhe. Kukho okuthile malunga nobudlelwane.
God alone. In the beginning he was only God. He wasn't even God at the beginning. Did you know that? He couldn't. God's an object of worship, the English word. Think.
UThixo yedwa ekuqalekeni wayenguThixo kuphela, wayengenguye naThixo ekuqalekeni. Ingaba benikwazi oko? Wayengenako. UThixo sisiqu sokunqulwa, igama lesiNgesi, yabona?
As a, he was Elohim, the self-existing one. He wasn't even God, but in him was attributes, such as your thought. See?
Njengoko wayengu Elohim, lowo uziphilelayo. Wayengenguye naThixo kodwa kuye yayizizibonakaliso njengengcinga yakho, yabona?
Your thought, I have to see something and then I think of it and then speaking, and a word is a thought expressed. So in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was expressed, see, brought forth.
Ingcinga yakho kufanele ndibone into ethile kuze emva koko ndicinga ngayo. Ndizemva koko ndithethe, kwaye ilizwi yingcinga evakalisiwe. Ke ekuqalekeni wayekhona ulizwi, kwaye ulizwi kuye uThixo, kwaye ilizwi lavakaliswa, yabona, laziswa.
And now all is the same as we are, born again. We got eternal life. If we had eternal life, there's only one form of eternal life. That's God. And we're attributes of Him. I can talk amongst Christians this way. We are attributes.
Kwaye ngoku zonke into ekwanya njengokuba sinjalo, sizalwe ngokutsha, sinobomi obungunaphakade. Ukuba sinobomi obungunaphakade, kukho kuphela olunye uhlobo lobomi obungunaphakade, obo nguThixo, kwaye sizizibonakaliso zakhe. Ngoku ndingathetha phakathi kwamaKristu ngale ndlela, sizizibonakaliso.
And Jesus came as a redeemer. How many believes that? Redeem is not create something new. Redeem is to bring back that which has already been.
Kwaye uYesu weza njengomhlanguli bangaphi abakukholelwayo oko. Ukuhlangula asiko kudala into entsha. Ukuhlangula kukubuyisela emva oko bekusele kunjalo, yabona?
What are you scared about? It's all in His hands. The clock's not ticking wrong. Everything has to be this way. It brings us to this spot.
Ke yintoni eniyoyikayo, yabona? Kuko konke kusezandleni zakhe. Usiba lewotshi alubethi ngokungalunganga. Yonke into kufanele ibe ngale ndlela, kwaye isizisa kule ndawo.
Now, and I trust, and certainly hope that each of you men here this morning that's not a member of this fine fellowship, that you'll talk it over here with this fine man. I just got to shake his hand, the president of this chapter.
Go, kwaye ndiyathemba, kwaye ndithembele ukuqinisekileyo ukuba ngamnye kuni madoda apha ngale ntsasa angangomalungu obu budlelwane buhle okokuba niyakuyithetha apha nale ndoda elungileyo. Kufanele nje ndiqhawule isandla sayo umongameli wesi sahluko.
And strengthen yourself. David said he strengthened himself against the enemy. And you, man, you want to do everything you can to strengthen yourself against the enemy. We are here as full gospel brothers. See, we believe it.
Why, anomeleze. Wathi uDavide wazomeleza ukuchasa uthaba lwakhe. Kwaye wena ndoda, wena ufuna ukwenza yonke into onokuyenza ukuzomeleza ukuchasa uthaba. Silapha njengabazalwane bengcwele ivangeli. Yabona, siyakholwa.
Let's get to work and get out and get some of these other brothers and bring them in, whether they're full gospel or not, and bring them into our meetings and pray and do our part to strengthen the body of Christ and that we strengthen ourselves. God be with you, help you. Anytime I can be a favor to you, let me know.
Masiye emsebenzini, siphume kwaye sifumane abanye baba bazalwane, size sibazise ngaphakathi, nokuba ivangeli engcwele okanye hayi. Kwaye sibazise kweyethu yethu imihlangano size sithandaze kwaye senze eyethu indima ukomeleza umzimba kaKristu kwaye koko siyazomeleza uThixo abe nani anincede nangaliphi ixesha ndingaba ligwiba kuni mandaziswe.
Now let us, before we approach the word, I don't want to keep you here too long. I'm just as I said a while ago, I'm kind of slow, you know, and I have to kind of think of it slow and
go tina phambi kokuba sisondele lezwini andifuni kunigcina apha ithuba elide ndi nje njengoko ndichilo ngethuba elidlulileyo ndinokucoda niyazi kwaye ndifanela ngahlobo luthile ndicinge ngayo ngokucoda kwaye.
And my mind's not too good to begin with, so I just have to kind of take my time and don't know no more and just what he tells me to say it and gets me in trouble sometimes, get me out of it other times. So I just to say what he says. But before we approach the word, let's approach the author.
Kwaye ingqondo yam ayilu nganga am into yokuqala ke ndifanele ngahlobo luthile ndithathe ixesha lam kwaye andazi ngaphezulu kunoko nje andixelela kona ukuba ndikutsho kwaye kundifaka engxakini ngamanye amaxesha kundikhuphe kuyo ngamanye amaxesha ke nditsho oko akutshoyo kodwa phambi kokuba sisondele elizwini masisondele kumbhali.
Some time ago I was riding along with a famous doctor of divinity. Many of you might know him, William Booth Cliburn. And he preaches the gospel in 7 languages. And we were talking about God and his attributes.
Ngaxesha lithile elidlulileyo ndandikhwele nodumileyo ugqirha wobungcwele abaninzi benu bangamazi William Booth Cliburn kwaye ushumayela ivangeli ngeelwimi ezisixhenxe kwaye sasithetha malunga noThixo nezibonakaliso zakhe.
I was speaking of it, I said, it's like a diamond, God is, see. And I said, then these gifts that you speak of, I said, they're just reflections of God's love.
Kwaye ndandithetha malunga nayo ndathi injengedayimani uThixo unjalo yabona ndaze ndathi ngoko ezi zibabalo othetha ngazo ndathi ziyimbonakaliso nje yothando lukaThixo.
And I said, like in Africa, the president of the mine at Kimberley was one of my ushers in the line. He taking me through the diamond mines in Kimberley. Well, you can find them laying on the street, but you daresn't to keep one unless it's cut. It has to be cut with a pool.
Doesn't that njengase Afrika si umongameli womgodi eKimberley wayengomnye wabalungiseleli bam emgcini wandithatha wandisa kumgodi wediamond eKimberley kutheni ungazifumana zilele esitratweni kodwa akungeke ugcine nenye ngaphandle kokuba isikiwe ifanele isikwe edikeni.
So then a great big diamond, it doesn't have the fire in it when you find it. No, it's got to be cut for that, and that was God, and he had to be wounded for our transgressions and bruised for our iniquities. He's the big diamond.
Ke ngoko enkulu kakhulu idayimani ayinamlilo kuyo xa uyifumana hayi ifanele isikelwe oko kwaye lowo yayinguThixo kwaye wafanelwa angqwelerhwe ngenxa yezigqitho zethu akhandaniswe ngenxa yezikreqo zethu uyidayimane enkulu.
And then when you cut a diamond, did you ever notice you cut it in a three-cornered shape and the sun against that will reflect seven colors?
Kwaye ngoko, xa usika idayimane, ingaba wake waqaphela, uyisika ngobume obungamacala amathathu, kwaye ilanga ngokungqamene nokuya liyakubonakalisa imibala esixhenxe, yabona?
And looking red through red looks white. Did you know that? That's right. Red through red, that's the blood. The red blood, looking at a God looking at a red sinner through red blood turns him white. He's in the hole. You see.
Kwaye ujongile ubomvu ngobomvu. Ikhangele kamhlophe. Ingaba benikwazi oko. Injalo. Ubomvu ngobomvu. Elo ligazi. Igazi elibomvu ejonge ku uThixo. Lijonge kumoni obomvu. Ngegazi elibomvu. Limjika bemhlophe usenhlizweni yabona.
And so now in that I said God chip cut bruise to reflect in these rays as it hits the great word of God reflects what God is.
Kwaye ke ngoku kukuya ndathi uThixo waxoza wasika wakhandanisa ukubonakalisa kule mide. Njengoko ibetha elikhulu ilizwi likaThixo ibonakalisa akukho uThixo.
This Mr. Cliburn said, but you just don't know your Bible. I said, that might be true, but I know the author real well. So that's the main thing. If I know the author, to know him, whether you know all the word or not, just to know him.
Kwaye lo mnu Cliburn wathi, kodwa akuyazi nje iBhayibhile yakho, ndathi kungaba oko kuyinyaniso ndiyamazi umbhali kakuhle ngenene ke oko kokona kubalulekileyo ukuba ndazi umbhali ukwazi yena nokuba wazi lonke ilizwi okanye hayi nje ukwazi yena.
I believe it was Hudson Taylor said to the young missionary one time, he said, Mr. Taylor, I've just received the Holy Spirit. Said, shall I go get my Bachelor of Art?
Ndiyakholwa yayingu Hudson Taylor. Wathi kummissionary omncinci ngaxesha lithile, wathi, Mnu Taylor, ndisandula ukufumana umoya oyingcwele, wathi, ndingaya kufumana isidanga sam sobuqu.
He said, don't try to shine the light when the candle's half burned down. Let it shine while she's a-burning. Right. In other words, if you don't know what to say, go tell how it was lit. That's good enough.
Wathi, sukuzama ukukhanyisa isikhanyiso xa ikhandlela libuphela. Asikhanye ngelixa livutha injalo ngamanye amazwi ukuba ukwazi uma ukuthetha hamba uyokuchaza ukuba likhanyiswe njani oko kulunge ngokwaneleyo.
You full gospel businessman do the same. You don't have to wait and be a minister. Just testify what he's already done to you. That's what you come together here for, is testify what he has done for you. That'll shine light to others to be lit off of that.
Kwaye nina madoda angoosomashishini be-full gospel, yenzani into ekwanye, akudingeki ukuba ulinde uba ngumlungiseleli. Nqinani nje oko sele kwenzile kuni. Yiloo nto enizele kuhlanganela yona apha. Kukungqina oko anenzele kona. Oko kuya kukhazimlisa ukukhanya kwabanye bakhanyiselwe koko.
That's how the lamps in the tabernacle was lit, one from the other. Not a strange light, new lighting, but the same light. Means the same God all the way through that shines the light. Let us speak to this great author now as we bow our heads.
Yiloo ndlela izibane kwitabanakile ezazintunyekwa ngayo, esinye ukusuka kwesinye, hayi ukukhanya okungaqhelekanga, ukukhanya okutsha, kodwa ukukhanya okunye, kuthetha nguThixo omnye yonke indlela ukuqhubeka, okukhazimlisayo ukukhanya. Masithethe kulo mbhali mkulu ngoku, njengoko siqubuta iintloko zethu.
Heavenly Father, to come together now in heavenly places, this we realize is not a church building. No doubt but what the Kiwanis and the many different orders, the lines and everything meets in here. But this morning it is a church, because the kingdom delegates has assembled together.
Bawo wasezulwini ukuhlangana ngoku kwezasemazulwini indawo oku siyakuqonda asiso sakhiwo secawe akukho ntandabuzo kuphela koko amakiwani kunye nezininzi izintlu ii-lions nayo yonke into zihlangana apha kodwa ngale ntsasa libandla ngokuba oonozakuzaku bobukumkani bahlangene.
And we feel already from these testimonies and hymns, we are conscious of the presence of the great King. We know that He's here.
Kwaye sisiva nangona sikulungele kobu bungqina namaculo sise ekuqondeni kobukho bomkhulu ukumkani. Siyazi ukuba ulapha.
Now, as we as children, and offering to Thee the praises of our lips, all maybe not orderly, Lord, but just it's children. You understand it.
Kwaye ngoku, njengoko thina, njengabantwana, ekunikezeleni kuwe imibongo yemilebe yethu, oh, mhlawumbi, ngokungekho selucwangcweni, Nkosi, kodwa ngabantwana nje, uyayiqonda.
No matter how much we try to use our manners and intellect, it might not come from our heart. It's something artificially putting on. But when we, from our heart, offer you the adorations that's in there for you, I'm sure it'll be received.
Akukhathaliseki kukangakanani singazama ukusebenzisa ezethu indlela nobukrelekrele. Ingakaphumi enhliziyweni yinto engumgunyathi ukwenziwa. Kodwa xa thina ukusuka enhliziyweni yethu sinikezela kuwe izincomo ezikhoyo phakathi phaya ukwenzela wena ndiqinisekile iyakwamkeleka.
Now we pray that you'll just bind us around the cord of the Holy Spirit, gather our hearts together, and speak to us through the Word of God.
Ngoku siyathandaza ukuba uyakusibopha nje ngentambo kamoya oyingcwele. Hlanganise inhliziyo zethu kwaye uthethe kuthi ngelizwi likaThixo.
Bless this little chapter, Lord. Give it strength. Ah, the Lord hath planted it, I'll water day and night, lest some should pluck it from my hand. I pray, Lord, as your servant, bless them. Strengthen them, Lord, for the kingdom's sake.
Sikelela esi sahluko sincinci, Nkosi, sinike amandla. Mna inkosi ndihlwayele, ndiyakuyinkcenkceshela, imini nobusuku, hleze othile ayinyothule esandleni sam. Ndiyathandaza, Nkosi, njengesicaka sakho, basikelele, bomeleze, Nkosi, ukwenzela ubukumkani.
Bless every church that's representing you this morning and every person. If there be some here this morning that's really not saved, I pray, God, that this will be the hour that they will find out that they're insufficient to meet death.
Sigelela lonke ibandla elimelweyo apha ngale ntsasa naye wonke umntu kwaye ukuba kukho othile apha ngale ntsasa othengenene wabe akasindiswanga ndiyathandaza Thixo okokuba lena iyakuba yiyure abaya kuthi bafumanise okokuba abagqibelelanga ukuba bahlangane nokufa.
That they will receive the gift of eternal life through Jesus Christ, thy Son. For we ask it in His name. Amen.
Okokuba bayakwamkela isipho sobomi obungunaphakade ngoYesu Kristu unyana wakho. Kuba sikucela egameni lakhe. Amen.
Now, in the meetings, I think I've preached to you so hard and everything in the meetings. I don't want to preach a sermon, and I think it's not really right to have a gathering without reading the Word. I'm talking just a little bit on the Word.
Ngoku emihlanganweni ndicinga ndishumayele kuni kalukhulu nayonke into emihlanganweni andifuni kuthatha kushumayela intshumayelo kwaye ndicinga ngenene akulunganga ukuba nomhlangano ngaphandle kokufunda ilizwi nokuthetha nje intwana encinci elizwini.
So here's, I have selected from the word here just a little drama, a little story. Some of you, I've given it two or three times, but I think it would bear again. You could bear with me just a little bit with this.
Ke apa ndikhethe elizwini apa nje umdlalo weqonga omncinci, ibali elincinci. Abanye benu ndilinikezile amabini okanye amathathu amatyeli, kodwa ndiyacinga liya kunyamezela kwakhona. Ningandinyamezela nje ithutyana ngako oku.
I'm going to read from the book of St. Luke, in the 19th chapter, beginning with the first verse. It's a very strange little text. Think of a place like this to have it, but yet all the words inspired, fitting in its place. And I trust that God will take this word and fit it right in where it belongs this morning.
Ndiza kufunda ukusuka kwincwadi kaLuka ongcwele, kwisahluko seshumi elinethoba, kuqalisa kumqolo wokuqala. Sesingaqhelekanga kakhulu isiqendu esincinci. Ndicinge indawo enje ngalena yokuba naso. Kodwa noko, lonke ilizwi liphefumlelwe, lilungelene kwindawo yalo. Kwaye ndithemba kukuba uThixo uya kuthetha eli lizwi, alilungelanise kanye apho lifuneka khona ngale ntsasa.
Jesus entered and passed through Jericho. Behold, there was a man named Zacchaeus, which was the chief among the publicans, and he was rich. And he sought to see Jesus, who he was.
UYesu wangena ecanda ngeYeriko. Yabonani, kwakukho indoda egama linguZakheyu, eyayiyintloko kubabuthi berhafu, kwaye yayisisityebi. Yayifuna ukubona uYesu ukuba ngubani.
Let me read that again because I want to emphasize this.
Andifunde oko kwakhona ngokuba ndifuna ukugxininisa oko.
And he sought to see Jesus, who he was. And he could not because of the press, or because he was little of stature.
Yayifuna ukubona uYesu ukuba ngubani. Kwaye yayingenako ngenxa yendimbane okanye ngenxa yokuba yayimfutshane ngesithombe.
And he ran before and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was to pass that way.
Yagidima ngaphambili yakhwela kumthi womthombe ukuze imbone ngokuba ebeza kudlula ngapho.
And when Jesus came to the place, he looked up, saw him, and said unto him, Zacchaeus, make haste, come down, for today I must abide at thy house.
Uthe akufika kulaa ndawo uYesu, wakhangela phezulu, waza wayibona, wathi kuyo, Zakheyu, khawuleza, wehle, kuba namhlanje ndimelwe kukuhlala endlini yakho.
May the Lord add his blessings to the reading of this, his word.
Yanga inkosi ingongeza intsikelelo zayo ekufundweni koku ilizwi lakhe.
This man, little character, our scene opens at Jericho. Jericho was the lowest city in the Palestine. And it's in the valley. And Jerusalem is up on the mountain, up on the hill.
Lendod, simo esincinci. Umboniso wethu uvuleka eYeriko. Ngoku, iYeriko yayisesona sixeko sisezantsi ePalestina, kwaye isentlanjeni, kwaye iYerusalem iphezulu entabeni, phezulu endulini.
And if you notice, Jesus, when he came to the earth, he was given among man the lowest name that could be given. He was Beelzebub. That was the worst name they could ever call him. That's a devil, a fortune teller, evil spirit.
Kwaye ukuba uqwalasele uYesu xa wezayo emhlabeni wanikwa phakathi kwabantu elona gama liphantsi elinokunikezwa. ukuza kwakhe waye engu Belezabule elo lelilelona libigama ababenokumbiza ngalo lowo umtyholi umvumisi umoya ongcolileyo.
They called his work an evil spirit, the unprepared church to meet him. They give him a horrible name, Beelzebub.
Bawubiza umsebenzi wakhe umoya ongcolileyo, ibandla elingalungelanga ukuhlangana naye. Bamnika elibi kakhulu igama, Belezabule.
And he came the most humblest birth that could ever be born, of a peasant mother, not even a place to lay down to give birth to this baby.
Kwaye weza elona zalo luthobekileyo elalinokuzalwa lonina wehlwempu kungekho nandawo yakulala ukubelekela olu sana.
And his swaddling cloth, we're told, was off of the yoke of an ox that they wrapped him in the manger in a stinking stable over the wastage in the stable. And the stable is not even a correct stable, a little cave in the side of the hill.
Kwaye ezokusongela iimpahla zakhe, siyaxelela, zazisuka kwityokhwe yenkunzi yenkomo abamsongela kuyo, esitalini, kwisitali esinukayo, ngaphaya kumgquba wesitali. Kwaye isitali asiyiyo nandawo ilungileyo, umqolomba omncinci ecaleni lenduli.
And he dealt with the lowest, most poorest of people, and he was rejected by the highest of societies. He was rejected by his own, the church that ought to have known him, but they didn't. They wasn't trained in the word to know him.
Kwaye wayequbisana nabona baphansi, abona bahluphekileyo abantu. Kwaye wayeliwe ngabaphakamileyo bokuhlala. Wayeliwe ngabangabakhe, ibandla ekwakufanele limazile yena, kodwa alizange. Lalingaqeqeshwanga elizwini ukuze limazi yena.
And we find again that he went to the lowest city that was in Palestine. Jericho, I forget how many feet below sea level it is. Way low.
Kwaye sifumanisa kwakhona ukuba waya kwesona sisezantsi isixeko esasikho ePalestina, iYeriko. Dilibele zingapi iinyawo ngaphantsi komgangatho wolwandle esisiso kude le ezantsi.
He stooped himself so low until the smallest man of the city had to climb up in a tree to look down on him. But that's what the world thought of him.
Wazithoba yena ezantsi kakhulu, yade eyona ndoda incinci yesixeko kwafanela ikhwele phezulu emthini ukumjongela ezantsi yena. Kodwa yiloo nto ihlabathi layicingayo ngaye.
They give him the most crucial, hardest death that any man could die. He died as a malefactor.
Lamnika okona kunqwabalala, kunzima, ukufa ongathi nawuphi umntu akufe. Wafa njengesaphuli mthetho.
The most disgraceful, that he could die, stripped his clothes off of him. Of course, you see on the statues and so forth, they got a cloth around him. But he despised the shame.
Okona kulihlazo awayenokufa, ukuhlutywa impahla zakhe zisuke kuye. Kwaye ngoba uyabona kwimiqingqo kunye nanjalo njalo banelapho limjikele, kodwa walidela ihlazo.
They stripped his clothes completely from him, nailed him to a cross in shame. The lowest, hardest death that could be given, they give it to him. And that's what the world thought of him.
Bamhluba impahla zakhe ngokupheleleyo ukusuka kuye, bambethelela emqamlezweni kwihlazo okona kuphansi kunzima ukufa okunokunikezwa, bakunikeza kuye, kwaye koko ihlabathi lakucingayo ngaye.
But God thought of him till he gave him a name above every name that's named in heavens or in earth. Exalt him so high till his throne so high he has to look down to see heaven. That's what God thought of him. I'm sure that's our thoughts this morning too.
kodwa uThixo wacinga ngaye de wamnika igama ngaphezu kwalo lonke igama elinikwayo emazulwini okanye emhlabeni. Wamphakamisela phezulu de itrone yakhe yaphezulu kakhulu kufanele ajonge ezantsi ukuze abone izulu. Yiloo nto uThixo wayicingayo ngaye. Ndiqinisekile ezo ziingcinga zethu ngale ntsasa nathi.
Above every name, it could be named, even the whole family in heaven and earth is named Jesus. And by this name, every knee shall bow and every tongue shall confess to it.
Lingaphezu kwalo lonke igama, ngaphezulu kwalo lonke igama elinokubizwa, kuna lo lonke usapho ezulwini nasemhlabeni, libizwe ngoYesu, kwaye ngeli gama, lonke idolo liyakugoma, kwaye lonke ulwimi liyakuvuma kulo.
Zacchaeus was just a businessman in the city of Jericho. And he was no doubt a fine man in his way. He was, let's say, I believe, being a fine man as he must have belonged to some church, one of the denominations of that day. Let's say he was a Pharisee.
Uzakeyu nje waye engusomashishini kwisixeko saseYeriko, kwaye ngaphandle kwentandabuzo elungileyo indoda kwindlela yakhe. Waye masithi ndiyakholwa ekubeni eyindoda elungileyo njengoko wayenjalo kufanele wayengowecawa ethile elinye lamahlelo aloo mhla masithi wayengumfarasi.
And he really he didn't go with the views of his wife. Let's say his wife's name was Rebecca. And he didn't go with her views because she had believed on Jesus.
Kwaye yena eneneni wayengahambisani neembono zomfazi wakhe. Masithi igama lomfazi wakhe yayinguRebecca. Kwaye wayengahambisani neembono zakhe ngokuba umfazi wayekholwa kuYesu.
She believed him to be just what he was, the Messiah, because she had seen him do the sign of the Messiah.
Wayemkholwa ukuba nje ukoko wayekuko uMesiya ngokuba wayembonile yena esenza umqondiso kaMesiya.
Or being a Hebrew, Hebrews watch after signs and prophets because that was to be their messenger. That's the reason that they should have never failed to have known him because he was coming the Son of Man.
Yena ekubeni engumHebhere amaHebhere afunana nomqondiso nabaprofeti ngokuba oko kwakuza kuba ngumthunywa wabo. Eso sisizathu sokuba babengenako ukusilela ukumazi yena ngokuba wayesiza unyana womntu.
Read the rest of this dealings here with Zacchaeus. For the Son of Man come to seek and save that which was lost. He's the son of Abraham. When they accused him of going with sinners.
Funda zonke ezi zenzeko apha ngoZakeyu. Kuba unyana womntu uza ukufumana nokusindisa kona oko kwakulahlekile. Ungunyana kaAbraham xa bamtyholayo ngokuhamba naboni.
So we see they should have understood that, but they didn't. They had their theology of living good and being fine people and so forth, but they didn't understand what really their Messiah was to be.
Ke siyabona kwakufanele bakuqondile oko, kodwa abazange babe nomfundo yabo yakwaliziyo yokuphila ngokulungileyo nokuba ngabalungileyo abantu kunye nanjalo njalo, kodwa zange baqonde oko uMesiya wabo wayeza kuba kuko ngenene.
You know that could be again. That could so easily happen. That we would misunderstand it in some way. Now there's only one way to be sure, that's find out what he was. And then the scripture says he's the same.
Niyazi ukuba oko kungakho kwakhona, oko kungenzeka ngenene, okokuba singakuqondi ngendlela ethile. Ngoku, kukho ekuphela kwayo indlela yokuqiniseka, kukuthi ufumane awaye kuko. Ngoko, isibhalo sithi ukwanguye.
Find out how he will manifest himself at the end time. It's written. See, he never does anything unless he reveals it first. He said so in the scripture, he does nothing except he reveals to his servants the prophets. And he has revealed it.
Fumana indlela ayakuzibonakalisa ngayo kwisiphelo sexesha. Kubhaliwe, yabona, akazange wenza nto ngaphandle kokuyityhila kuqala. Watsho njalo esibhalweni, akenzi nto ngaphandle kokuyityhila kwabangabakhe abakhonzi abaprofeti, kwaye uyityhilile yona.
And this is his prophet. This is the book of prophecy. It's a complete revelation of Jesus Christ all the way through. Nothing to be added to or taken from it. And we ought to search it and see what day we're living in, because we might be caught in the same trap.
Ke lona umprofeti wakhe, lena incwadi yesiprofeti, isityhilelo esipheleleyo sikaYesu Kristu yonke indlela. Akukho nto ifanele yangezwe okanye incitshiswe kuyo, kwaye sifanele siyiphengulule yona size sibone ngowuphi umhla esiphila kuwo, ngoba singabanjiswa kumgibe omnye.
So we find that during this time that this Zacchaeus, our little character this morning, this businessman of Jericho, he might have belonged to the Kiwanis if there was such a thing or something to symbolize it.
Siyafumanisa ukuba ngeli xesha ukuba lo Zakeyu esincinci isimilo sethu ngalentsasa lo somashishini wase Yeriko si wayesenokuba ngowamakiwane ukuba kwakukho into enjalo okanye into ethile yokuyizekelisa.
He might have been a member of some of the great orders there that was in Jericho. No doubt an outstanding man for his time. And he belonged to the church.
Wayesenokuba lilungu lezinye izilawuli phaya ezazikho eYeriko. Akukho ntandabuzo ephume izandla indoda yexesha layo. Kwaye wayengowebandla.
But the bad thing we find, and he had taken sides with the modern opinion, the popular opinion of Jesus. And Jesus is the Word. And the Word manifested is Jesus. See?
Kodwa, into embi esiyifumanayo yokuba wayethathe icala nembono yaloo mihla, imbono edumileyo kaYesu. Kwaye uYesu lilizwi, kwaye ilizwi libonakalisiwe nguYesu. Yabon.
And so he had taken the side of the popular opinion that he was not a prophet, that he was only I don't want to say this word as we'd call it today, four-flusher, just something that was putting on.
Kwaye wathatha icala lembono edumileyo yokuba waye yena engenguye umprofeti, yokuba kuphela waye andifuni kulitsho eli gama njengoko besiya kulibiza namhlanje umkhohlisi nje into eyayizenzisa.
But you see, Satan can impersonate that so perfectly until it's hard to know which is right and wrong. Jesus said it would be that way in the last days. So much impersonation. As Jambres and Jambres withstood Moses.
God, niyabon, uSatan angalinganisa oko ngokugqibelele kude kube nzima ukwazi yeyiphi elungileyo okanye engalunganga. UYesu wathi iya kuba ngalaa ndlela kwimihla yokugqibela okukhulu ukulinganisa njengoJannes noJambres bamelana noMoses.
Remember, them two men could do anything that Moses and Aaron could do. But the only thing that Moses knew and vindicated, well, he never came, Jambres and Jambres, to deliver the slaves. Moses came in the name of the Lord to deliver the slaves. See? Because it was thus written.
Kumbulan, wona amadoda amabini ayenokwenza nayiphi into abathi uMoses kunye no-Aaron babenokuyenza. Kodwa into yokuphela kwayo uMoses awayeyazi kunye nengqinelweyo kuhle zange eze uJannes noJambres ukuza kuhlangula amakhoboko. UMoses weza egameni lenkosi ukuza kuhlangula amakhoboko, yabona, ngokuba yayibhalwe njalo.
They told Abraham, your seed will sojourn for 400 years, but I'll bring him out. So Moses had, thus saith the Lord, but they could impersonate any kind of a gift that they could produce. Them knowing it, they never paid attention to their impersonators. They stayed right straight with the Word. God finally declared.
Bamqalela u-Abraham, imbewu yakho iya kuphambukela iminyaka yamakhulubhane, kodwa ndiyakuyinyusa ndiyizise. Ke uMoses wayenoitsho inkosi, kodwa babenokulinganisa naluphi uhlobo lwesipho ababenokulivelisa. Bona besazi, zange bahoye kwanto kubalinganisi babo. Bahlala ngqo nelizwi uThixo ekugqibeleni wadandalazisa.
And you know he said, and it would be in the last days as Jambres and Jambres withstood Moses, so will these men of reprobate mind concerning truth. Just simply impersonations. So it does get a bit confusing to the people.
Kwaye niyazi watho ukuba iyakuba kwimihla yokugqibela. Njengoko uJannes noJambres bamelana noMoses, ke ayakuba njalo la madoda angqiqo ziqaqadekileyo ngokubhekiselele kwinyaniso. Injalo loo nto yabona nje ulinganiso olulula ke iba nokubhidisa okuncinci ebantwini.
Sometimes you scold them, but yet it's not to, but you don't like them, it's because you do like them.
Ngamanye amaxesha uyabohlwaya kodwa noko asikukuba akubathandi kungokuba uyabathanda.
What if you had your little boy was sitting out here in the middle of the street and you'd walk out and say, Junior, dear, I don't think you should sit out here. He'd say, go tend to your business.
Ungathini ukuba ube inkwenkwe yakho encinci ihleli phandle phaya phakathi esitratweni. Kwaye uyakuhamba uthi, Junior, sithandwa, andicingi kufanele uhlale phandle apha. Ube yakuthi, hamba uyokuhoya imicimbi yakho.
You'd give him a little, what did you call it? Like my daddy gave me posterior portoplasm stimulation. Is that what? That's what he would need.
Ubuya kumnika incinci nibiza ngokuba yintoni njengotata wami owandinikayo ukutywatyusha okuncinci. Ingaba indlela, indlela eveliswa ngayo, yiloo nto ebeya kuyidinga.
And so that's what sometimes you have to give the church, not because that you don't like Junior, but because that you do like Junior.
Yeah, right.
Love is corrective. That's, Jesus wasn't evil with them. He loved them. And he must correct them.
Kwaye ke, koko ngamanye amaxesha ufanele ukunike ibandla. Hayi kuba ungamthandi uJunior, kodwa ngokuba uyamthanda uJunior. Yabona, uthando liyaluleka. Oko, uYesu wayengabakhohlakalelanga, wayebathanda, kwaye kufanele abaluleke.
So, we find this little fella and Rebecca, his wife, and she believed that he was a prophet, the prophet. They hadn't had a prophet for hundreds and hundreds of years. They knew the next on the scene, next real prophet would be him. They knew that's come because it was prophesied.
Ke sifumana lo mfo omncinci noRebecca umfazi wakhe kwaye wayekholwa ukuba yena ngumprofeti. Umprofeti babengenaye umprofeti amakhulu ngamakhulu eminyaka, babesazi okulandelayo kumboniso, olandelayo owenene umprofeti iyakuba nguye. Yabona, babesazi oko kwakusiza kuba kwakuprofetiwe.
So the prophets had ceased, and then he come on the scene, and she'd seen that Messiah sign. And she knew that was that word. See, she had searched it out.
Ke abaprofet babeyekile kwaze emva weza embonisweni. Kwaye wayeubonile la mqondiswa kaMesiya. Kwaye wayesazi ukuba oko yayilela lizwi. Yabona, wayeliphandile.
So our drama starts from here. Must have been an awful night on the little fella. It's a restless night. And he couldn't sleep. He was rolling around over his pillow all night long. Many of us know what those kind of nights are.
Ke umdlalo weqonga wethu uqala ukusuka apha. Kufanele yayibubusuku obubi kumfo omncinci. Yayibubusuku obungamphumlisiyo. Kwaye wayengakwazi kulala. Wayephethuphethuka phezu komqamelelo wakhe. Bonke ubusuku abaninzi bethu bayazi sinjani ezonhlobo zobusuku.
You see, Rebecca knew. She was connected with the disciples and so forth. She knew Jesus was to enter the city the next morning. And she was so interested in her and her husband that she wanted him to be brought face to face with Jesus.
Niyabona, uRebecca wayesazi, wayeqhagamshelene nabafundi kunye nanjalo njalo, wayemazi uYesu kwakufanele angene esixekweni kwintsasa elandelayo, kwaye wayenomdla kakhulu kumyeni wakhe, kuba wayefuna ahlanganiswe ubuso nobuso noYesu.
And a man ever stands face to face with him, it does something to you. He's not like other men. He's different.
Kwaye indoda eyakhe yema ubuso nobuso naye yenza into ethile kuwe. Akakho njengomnye umntu. Wahlukile.
And she wanted him to be sure that she's seen him, seen his work, and knew that he was that Messiah. Although the priest in them had said, there's nothing to it. It's just a bogus. It's a hoax. But she believed it. So she was praying.
Kwaye wayefuna ukuqiniseka ukuba yena uyambona, abone imisebenzi yakhe, kwaye azi ukuba yena waye engulaa Mesiya. Nangona ababingeleli nabo batshoyo akukho nto okuyo ngumgunyathi nje sisiqhulo. Kodwa wayikholwa ke wayethandaza.
Now, Rebecca, if you want to get your businessman Zacchaeus really before Jesus, you just start praying. He'll get restless.
Ngoku, Rebecca, ukuba ufuna ukufikisa indoda yakho engusomashishini uZakheyi ngenene phambi koYesu, qalisa nje ukuthandaza, akayikuphumla.
So the time had drawn close at hand. So the next morning, Jesus was to pass that way. So all night he twisted into the bed and he was miserable. And she laying there praying, and no doubt in the night when he'd wake up, she'd say, thank you, Lord, I know you're working on him.
Ke ixesha lalisondele, ke ngentsasa elandelayo, uYesu kwakufanele agqithe ngalaa ndlela. Ke bonke ubusuku wazibhija-bhija emandlalweni, kwaye wayemmatshekile, kwaye yena umfazi elele phaya ethandaza, kwaye akukho ntandabuzo ebusuku xa bebeya kuvuka ubeya kuthi, Enkosi kuwe, Nkosi, ndiyazi uyasebenza kuye.
Now when you go to see your Zacchaeus can't rest, just say, thank you, Lord, you're working on him right now. When you see him gets a crab and he don't want you to go to church anymore, see, stay away from that bunch. Don't go down there anymore. There's nothing to it.
Ngoku, xa usiya kubona uZakheyi wakho engenakuphumla, yithi nje, Enkosi kuwe, Nkosi, uyasebenza kuye ngoku. Xa umbona yena ecaphuka, akafuni ukuba wena uye ecaweni tu, yabona. Hlalela kude kwela gquba. Sukuhla uye phaya kwakhona. Akukho nto kuye.
Be patient. God's working, you see. That's why he doesn't sin. Just get so restless you can't stand it.
Iba nomonde nje, uThixo uyasebenza, niyabona, yiloo ndlela enza ngayo, yabona, ubundlongondlongo, akamelani naye.
So we find the next morning real early, our little character slips out of bed and goes over and grooms himself in his very best clothes, you know, his finest robe he had, and grooms his beard and combs his hair. Rebecca looks out from under the cover and she sees him. She knows right then something's up.
Ke siyafumanisa kwintsasa elandelayo, kwakusasa kakhulu, umlinganiswa wethu omncinci uyanyebelezela emke emandlalweni aze aye kuzihombisa ngezona zingcono impahla, niyasi, esulungekileyo ingubo anayo, ahombise neendevu zakhe, akame neenwele zakhe, kwaye uRebecca ujonga ngaphaya kwikhuselo, kwaye uyambona, uyazi kanye ngoko okuthile kuyenzeka.
So he slips to the window, looks over and sees if she's awake. No, she wasn't awake, according to what he thought. He raises up the curtain, looks out, it's breaking day. So he gets himself all ready.
Ke uzake uchwechwela efestileni, aze ajonge ngaphaya ukuze abone ukuba ujongi, uvukile. Hayi, wayengavukanga ngokwendlela awayecinga ngayo. Phakamisa umdiyadiya ajonge phandle, kwaye akuqhekeka imini, ke uyazilungiselela.
You see, when you go to praying for somebody, something goes to taking place. That's where we fail, friends. Not praying. Prayer is the keynote.
Niyabona, xa usiya emthandazweni ngomntu othile, okuthile kuyenzeka. Apho kulapho sisilela khona zihlobo, ukungathandazi. Umthandazo sisitixo.
Ask, and you shall receive. You have not because you ask not. You ask not because you believe not. Ask the abundance that your joys may be full. Ask and believe that you receive what you ask for.
Cela uyakuzuza. Anizuzi kuba anicele. Anicele kuba anikhole. Cela ngokukhulu ukuze uvuyolweni lwande. Cela kwaye ukholo kuba uyakwamkela oko kucelileyo.
Then hold on to it. Don't leave it. If it's a promise in the Bible and it's been revealed to you that God's going to give it to you, hold to it.
Emva koko bambelela kuko. Sukukushiyi. Sisithembiso eBhayibhileni. Kwaye ityhiliwe kuwe ukuba uThixo uza kunika. Bambelela kuyo.
That's just the way she had. It was revealed to her that her Zacchaeus was going to be saved, so she just held right on to it.
Leyo yindlela nje awabanayo. Yayityhiliwe kuye ukuba uZakheyu wakhe wayeza kusindiswa. Ke wabambelela nje kuso.
So as she starts out the door, she said, Zacchaeus, why are you doing up so early this morning?
Ke xa uZakheyu waqalisa ukuphuma ngomnyango, wathi umfazi, Zakheyu, kutheni usenza kwangethuba kangaka ngale ntsasa?
Oh, he said, dear, I thought I would, you can make all kinds of excuses, Zacchaeus. I thought I would walk out and get a breath of fresh air. Would you brush up for something like that? She knowed something.
Oh, wathi, standwa. Bendicinga ndiyakube Nias ungenza zonke intlobo zokuzithethelela Zakheyu bendicinga ndiyakuphuma ndike ndifumane ukuphefumla umoya omtsha Nias hlobo lwe ungadukisa into efana leyo Nias kwaye uRebecca wayesazi ukuthile.
So here he walks out looking back at the house, he walks out the drive looking back. Her peeping through the lattice, looking to see what it was doing. She knowed right then. She got out and said, thank you, Lord. I believe it's all over now. We got him moving.
Ke apa wapuma, wajonga ngasemva endlwini, Nias, njengoko ehamba ephuma ngendlela, ejonge ngasemva. URebecca ekrobe ngemfanta, Nias, ejonge ukubona, yayisenza ntoni, wayesazi kanye ngoko, wathoba, wathi, enkosi kuwe enkosi.
So if you got your Zacchaeus down to the meeting this morning, he's moving. He may be sitting here. So he's moving. We got him moving that far anyhow.
Ke ukuba wenze uZakheyu wakho ehle aye emhlanganweni ngalentsasa uyashukuma. Angaba uhleli apha ke uyashukuma. Simenze washukuma kangaka nakanja.
So he started out looking back to see if anybody's watching him, He said, now, what I'm going to do? Let's change our thoughts to his now.
Ke waqalisa waphuma ejonge ngasemva abone ukuba kukho nabani omjongileyo niyazi wathi ngoku uyazi endizakwenza masiguqulele iingcinga zethu kwezakhe ngoku.
My wife's been all mixed up in this so-called prophet of Galilee when my priest and pastor tells me there's no such a thing as that in these days. All these miracles and things are just some kind of a hoax. There's nothing to it.
Umfazi wam ubephithene ngoku okufana prophet waseGalile xa owam umbingeleli nomalusi endixelela akukho nto injalo kule mihla yonke le mimangaliso nezinto luhlobo nje lomgunyathi akukho nto kuyo.
You know what I'm going to do? I'm going right down and give him a piece of my mind. And that'll make me outstanding man in the city to see when I can call him down to his face. I'll do that. So he goes.
Uyazi endiza kukwenza, ndiza kuya kanye ezantsi phaya ndimnike intwana yengcinga yam kakade kwaye oko kuya kundenza egqwesileyo indoda kwesi sixeko uyabona xa ndinokumhlisela ezantsi ebusweni bakhe.
Now he'll enter on the south side, or from the north side, coming down from Jerusalem. He from Dan Beersheba going down. Said, I'll, he's coming down from Jerusalem.
What? Go. Uya kungena ngesango langasezantsi. Hayi, okanye ukusuka kwicala langasentla. Esihla esuka eJerusalem. Yena kusuka kwa Dan ukuya eBeersheba. Sihla. What? Ndiya. Uyeza esihla esuka eJerusalem.
So I'll go down there at the north gate. I'll catch him when he comes in, and I'll stand right there, and I'll get a good look at him, and I'll give him a piece of my mind.
Ke ndiya kwehlela phaya kwisango lasentla ndiyakufumana xa engena kwaye ndiyakuma phaya ndize ndimjonge kwaye ndiyakumnika intwana yengcinga yam.
Oh, how many Zacchaeuses there is out here. Talk about Jesus at the meeting. It's a bunch of holy rollers. There's nothing to it. If I ever catch that man, what I'll do, see?
Oh, bangapi ozakeyo abakhoyo kule mihla ukuthetha ngoYesu emhlanganweni ligquba labaqengqeleke abangcwele akukho nto kuyo kuba nje ndingayipamba laa ndoda endiyakwenza yabona.
So he walks down to the gate, but the strange thing was, you know, he's going to give him a place right in the gate, tell him he was a businessman. He belonged to the Aquinas, he belonged to the associations and all the sororities of the city.
Ke wehla waya esangweni kodwa into engaqhelekanga yathi niyazi wayeza kumfumanela indawo kanye esangweni amxelele ukuba ungusomashishini yena ungowamakiwani yena ngowemibutho kwaye nazo zonke iimanyano zesixeko.
He was one of the officials there. He's outstanding and respected. He was a decent citizen. And really, he wanted to tell him he didn't need to come to that town. They had plenty of preachers and plenty of churches. They didn't need his ideas around there.
Yena waye ngomnye wabaphathi phaya, wayegqwesile, kwayehlonitshiwe, wayengumhlalo onesidima, kwaye eneneni wayefuna ukumxelela, wayengenasidingo sokuya kulaa mzi. Babe nabaninzi abashumayeli namabandla amaninzi, babe ngazidingi iimbono zakhe khona phaya.
So he struts down the street and his little chest stuck out, you know, and oh my, what? Well, the rabbi might make him a deacon if they do something like that. So he goes down to the gate.
Ke wamponzeleka wehla ngesitrato kwaye isifutyana sakhe satyhalekela ngaphandle niyazi kwaye oh bethu intoni kutheni urabi angamenza idikoni ukuba benze into enjeya. Ke wehla waya esangweni.
But the strange thing was, you know, somehow it's odd. But everywhere that Jesus appears, there's usually somebody there to hear him.
Kodwa into engaqhelekanga kuhle niyazi ngandlela ithile ayiqhelekanga kodwa yonke indawo athi uYesu abonakale kusoloko kukho umntu othile phaya ukuya kumva yabona.
And before he got there, he heard a noise. And they were singing all kinds of songs and glory to God in the highest and all these fine hymns they were singing and some screaming and shouting. Isn't it strange where Jesus is? He's always a lot of noise.
Kwaye phambi kokuba afike phaya wava ingxolo kwaye babecula zonke iintlobo zengoma kwaye uzuko kuThixo enyangweni kwaye onke la amnandi amaculo ababewacula kwaye abanye bekhwaza bedanduluka asiko kungaqhelekanga apho uYesu akhoyo kusoloko kukho eninzi ingxolo.
You know, he entered the temple and one day in Jerusalem rather, and when he did, they broke down palms and screamed, and there stood those great professors of societies and things and priests and said, make them hold their peace.
Yabon nje niyazi wangena etempileni waza ngenye imini eJerusalem gxebe kwaye xa wenzayo buphula amasundu bakhwaza kwaye nako kumi eziya phaya eziya zikhulu izifundiswa zemanyano nezinto nababingeleli baze bathi benze bathule.
He said, if they hold their peace, the rocks will cry out immediately. Something's going to cry out when he's around. That's right.
What? Ukuba bayathula amatye ayakunqangaza kwangoko yabona okuthile kuza kunqangaza xa yena ekhona injalo loo nto.
You know, when Aaron went into the Shekinah, before the Shekinah, he had to be anointed and his garments had to have a pomegranate and a bell. And that's the only way that they knew that Aaron was still alive when they heard this noise.
Niyazi, xa u-Aaron wangena kwiShekhinah, ngaphambi kweShekhinah, kwafanele athanjiswe kwaye waye iingubo zakhe kwafanele zibe nerharinathe nenkenteza kwaye kuphela kwendlela ababesazi ukuba u-Aaron wayesaphila xa babesiva le ngxolo.
And when I think that that's the only way that God knows whether we're alive or not, when you hear a little noise, you take anything that's the dead, something's happened to it. So they had to tell whether he was alive or not by the noise it was made.
Kwaye xa ndicinga ukuba kuphela kwendlela yokuba uThixo azi ukuba siyaphila okanye hayi, xa usiva ingxolwana encinci uthatha nantoni efe kakhulu yokuba okuthile kwenzekile kuyo, ke bafanele baxela ukuba wayephila okanye hayi ngengxolo eyayisenziwe.
So Zacchaeus heard all this noise down there, and so when he got there, the gates was jammed up and up on the walls and everything, and he was just a little bitty fella after all. So he thought, how am I going to see him? There'll be some of them holy rollers around him, but I just can't see him.
Ke uZakeyi weva yonke le ngxolo ezantsi phaya, kwaye ke xa wafikayo phaya amasango ayeqinene, kwaye naphezulu ezindongeni nayo yonke into, kwaye wayeyintwanana nje yomfo omncinci kuko konke, ke wacinga, ndiza kumbona njani? Kuya kubakho abaninzi babo abaqengqeleki abangcwele abamngqongileyo de mna ndingabi nakho ukumbona.
So, you know, he said, I know one thing. I can't see him here because I'm too small. But I know he's going down to my competitors for his lunch. So I don't see if he was a man of any intelligence, he would come to my place of business, my restaurant. But he's going down to Levinsky's.
Ke uyazi what? Ndiyazi into enye. Andinakumbona apha ngokuba ndincinci kakhulu. Kodwa ndiyazi yena uza kuhla aye kubakhuphisani bam esenzela isidlo sasemva kwemini, ke andiboni ukuba yena wayeyindoda yabo nabuphi ubukrelekrele, ubeyakuza endaweni yam yeshishini, evenkile yam yokutyela, kodwa uyehla uya kwekaLevinsky.
I hope he's not a Levinsky here. So then, anyhow, he's going down to his restaurant. And really, I've served the best food. And why would a man even, and Rebecca being a member of his church, then he go to a place like that?
Okanye, ndiyathemba akukho Levinsky apha. Ke ngoku, nakanjani, uyehla esiya kwivenkile yakhe yokutyela. Kwaye, ngenene, ndiphaka okona kungcono ukutya. Kwaye, bekunokuthini indoda nkqu. Kwaye uRebecca ekubeni elilungu lebandla lakhe, kwaye ngoko afike endaweni efana naleya.
Well, he said, I know one thing. I'll go down here to where Hallelujah Avenue crosses Glory Street. He'll pass that way. That's true. Right there, down at the city street where Hallelujah Avenue and Glory Street crosses. You can always find him right along there.
Kuhle, what? Ndazi ntonye, ndiyakuhlela apha. Apo iHallelujah Avenue inqumla iZuko Strato, uyakudlula ngalandlela nyani leyo, kanye phaya ezantsi esitratweni sesixeko apho iHallelujah Avenue neZuko Strato ziphambana khona, ungasoloko umfumana kanye khona phaya.
So he left the crowd and run down there, and he thought, now groomed himself all up and said, now when he comes around the corner, I'll tell him, I'll give him a piece of my mind. He's to pass this way, so I'll when he comes by.
Ke wasishiya esihlwele wabaleka wehlela phaya waza wacinga ngoku wazihombisa waze wathi, ngoku xa esiza ngapha edolweni ndiyakumxelela, ndiyakumnika intwana yengcinga yam, kufanele agqithe le ndlela. Ke ndiya xa esiza ngapha.
Then he got to thinking, you know what? That crowd will follow him. They always do. Where the carcasses, the eagles would be gathered. Not the chickens, the earthbound bird, the heavenly eagle will gather with the carcass.
Ke waqalisa ukucinga, uyazi intoni, esasihlwele siya kumlandela, basoloko besenza njalo. Apho isidumbu sikhoyo, amakhosi ayakuhlanganisana, hayi inkuku ezasemhlabeni intaka. Elasezulwini ukhosi liyakuhlanganisana nesidumbu.
A chicken's his cousin, you know. He's down here where rats and everything else can eat him. But the eagle puts her nest way up there in the tree. Nobody can get to that. The parasites don't bother them. They fly too high.
Inkukhu ngumzala walo, niyazi, isezantsi apha. apho impuku nayo yonke into engenye enokuyitya. Kodwa ukhozi libeka indlu yalo phezulu le emthini akukho mntu unokufika kokuya. Izincukuthi aziwukhathazi abhabhela phezulu kakhulu.
Now the predators and rodents and things that not going to bother them. These are eagle. They like eagle food. This is it.
Ngoku iziqwengi nezinkrekrethi nezinto azizukuwahlupa. Likhozi wona ayakuthanda ukutya kokhozi. Oku kuko.
You know, Jehovah is the eagle himself, and he calls us eaglets. His prophets are eagles, seers. An eagle goes so high. There's no other bird can follow him. Well, if the hawk try to follow him, he disintegrates. That's right.
Niyazi, uYehova likhozi ngokwakhe, kwaye usibiza thina amakhozana, abaprofeti bakhe ngamakhozi, imboni. Ikhozi linyukela phezulu kakhulu, akukho ntaka yimbi enokulilandela. Kutheni, ukuba ukhethe uzame ukulilandela, uya kuphasalaka, injalo loo nto.
That's what Samaria Day so many try to impersonate. It'll soon find out. Let it rise a little higher. All the feathers will fly out. Right, they'll be grounded.
Yiloo nto iyingxaki namhlanje ezininzi zizama ukulinganisa. Kwamsinya iya kufumanisa. Uyiyeka iphakamele phezulwana kancinci, zonke iintsiba ziya kuqhwitheka. Injalo, ziya kuhlaliswa emhlabeni.
Remember, he has to be a special built bird. And a man can follow this word, has to be special built. Built of God, not a seminary.
Kumbula, kufanele ibe yeyakhiwe ngokukhethekileyo intaka. Kwaye, umntu angalandela eli lizwi, kufanele abe wakhiwe ngokukhethekileyo, wakhiwe nguThixo, hayi okwakwalizwi.
We find when he higher he goes, if his feathers won't stay in, what good will it do him? Another thing, when he gets up there, what if he gets up there and he's blind and he can't see nothing? See, he's got to have eyes, too, see, to know what he's doing when he's up there.
Siyafumana xa lona phezulu linyuka, ukuba iintsiba zalo aziyi kuncamathela. Kukuphi okulungileyo okuya kulenza lona. Kwaye enye into, xa lifika phezulu phaya, kungathini ukuba linganyukela phezulu phaya lize libe imfama kwaye lingakwazi ukubona nanto. Yabona, kufanele libe nawo namehlo, yabona, ukuze lazi intoni eliyenzayo xa liphezulu phaya.
So is God's eagles. Higher you go, further off, you can see and come back and predict what's fixing to happen. You understand?
Amen.
I think that colored brother back there could understand that pretty well this morning, see?
Anjalo namakhosi kaThixo. Phezulu unyuka, kude kakhulu, unakho ukubona. Buyela emva uze uqikelele intoni elungiselele ukwenzeka. Niyaqonda. Ndicinga, laa mzalwane untsundu emva phaya unakho ukuqonda kakuhle kakhulu ngale ntsasa. Yabona.
Notice. And we find that he said, if I stand here, that same group of noise, he'll never hear my voice. They're screaming and carrying on, so my rebuke to him and never mean anything. That's good.
Ngoku, qwalasela. Emva koko, sifumana ukuba wathi, ukuba ndimi apha, elaqela linye, lengxolo. Akasokuze alive ilizwi lam. Bayangxola, kwaye beqhubekeka. Isohlwayo sam kuye asiyi kuthetha kwanto.
So then, you know what I'll do? I'll tell you what I'll do. There's a sycamore tree standing here. And I'll get up in that sycamore tree, and when he comes by, I'll see him, and then I'll step right out there on one of the limbs, and I'll tell him what I've got to tell him.
Kengoko, what? Kodwa uyazi endiyakukwenza? Ndiyakukuxelela into endiyakuyenza. Kukho umthi womthombe umile apha, kwaye ndiyakukhwela laa mthi. Kwaye xa edlula ndiyakumbona. Emva koko ndiyakuvela phaya kwelinye lamasebe ndimxelele oko ndifanele ukumxelela kona.
And he'll know that I'm Zacchaeus, the member of this fine denomination down here. And I'll tell him where I belong and what my priest thinks about him. Well, that might be all right.
Kwaye uyakuyazi ukuba ndinguZakheyu, ilungu leli lihle ihlelo ezantsi apha. ndiyakumxelela apho ndingowakhona nokuba umbingeleli wam ucinga ntoni malunga naye. Kulungile, oko kungaba kukulungileyo.
He looks around and he thought, now the next thing, the first limb's about 10 feet high. And he's only about 4 foot high. So how is he going to get the next 6 feet? So he wonders how he can get up in there. There's no other way for him to get to it. And he has to get up in this tree.
Wabheka-bheka, waze wacinga. Ngoku, into elandelayo, isebe lokuqala, limalunga neshumi leenyawo ukunyuka, kwaye umalunga neenyawo ezine ukunyuka. Ke, uza kufumana njani ezilandela iinyawo ezintandathu, yabona? Ke, akazi indlela anokunyukela ngayo phaya. Akukho ndlela yimbi kuye yokufika phaya. Kwaye, kufanele akhwele kuloo mthi.
So he looks all around, and there's nothing but, you know, the garbage disposal hadn't been by yet this morning, and the garbage cans were sitting in the corner.
Ke, wabheka-bheka, kwaye akukho nto kuphela, niyazi, ukulahlwa kwenkunkuma, kungekafiki ngalantsasa, kwaye umgqomo wenkunkuma wawuhleli ngasekoneni.
He thought, if I could only get that garbage can over here, then that make me high enough to get up there and get a hold of that first limb. But I'm determined to see him. I'm going to see him.
Wacinga, ukuba nje ndingafumana laa mgqomo wenkunkuma ndiwuzise ngapha, emva koko ndi oko kuya kundinyusa ngokwaneleyo kuze ndifike phezulu phaya ndize ndibambe eliya lokuqala isebe. Kodwa ndizimisele ukumbona, ndiza kumbona.
You know, there's something about it. When a man wants to see Jesus, he goes through some of the most radical things. But see, God was dealing with, what was it? Rebecca's prayers being answered.
Niyazi, kukho okuthile malunga naye. Xa indoda ifuna ukubona uYesu, ingena kwezona zingqwabalala izinto. Yabona, kodwa yabona, uThixo wayequbisana naye. Yayiyintoni? Imithandazo kaRebecca iphendulwa. Yabona?
Well, he goes over there and the collector hadn't been by yet this morning and the can was pretty heavy. So he couldn't lift it. He's too small. So he tries and he couldn't do it. There's only one way he could do it. That's get a hold of it with his arms. Pick it up. But he's got on his best robe.
Kulungi, waya ngaphaya, kwaye umqokeleli wayengekabi phaya ngalentsasa, kwaye inkonxa yayibunzimarha. Ke, wayengenakho ukuyiphakamisa. Wayemncinci kakhulu, ke wazama, kwaye wayengenakho ukuyenza. Kwakukho enye kuphela indlela awayenokuyenza ngayo, kukufumana wona ngeengalo zakhe awuchole, kodwa waye kwezona mpahla zakhe zingcono.
But there's something about it. When you want to see Jesus real bad, you'll do anything.
Right.
You'll just do anything if you want to see him real bad.
Kodwa, kukho ukuthile malunga nako. Xa ufuna ukubona uYesu ngenene, uya kwenza nantoni na, yabona? Uya kwenza nantoni na, ukuba ufuna ukumbona ngenene.
So he gets out there and you see, Satan's going to try to keep you from doing it too. Everything he's going to put a flaw in the way every time to keep you from seeing him. He'll blind your eyes with anything he can. But if you're determined, God will make a way for you.
Ke wapuma phaya waza, yabona, uSatan uza kuzama ukukunqanda ukuba ungayenzi nawe. Yonke into uza kubeka igxeke endleleni, lonke ixesha kukunqanda ukuba umbone. Uya kukumfamekisa amehlo akho ngayo nayiphi into anokuyenza. Kodwa ukuba uzimisele, uThixo uya kukwenzela indlela.
He's passing this way this morning too. Don't let Satan put something in your way. Your time and this and I've got to do this. Just sit still, man.
Uyedlula ngale ndlela ngale ntsasa kananjalo. Sukuvumela uSathane abeke into ethile endleleni yakho, elakho ixesha, nayo lena, kwaye ndifanele ndenze oko. Hlala nje uzole umzuzu.
So he gets down, stoops down, and the eyes roll. He sure is spoiling himself now. He gets a hold of this garbage pail, just about time he gets hold of it and starts packing it, here come his competitors around the corner.
Ke uyehla agobe laa ngubo intle kuye. Ngenene uyazidakisa ngoku. Ufumana le nkonxa yomgqomo Nje malunga nexesha alibambayo aqalise ukulifunqula nako kusiza abakhuphisana naye ngasekujikeleni.
God, wait, is here, Zacchaeus. You said you'd never get in a bunch of holy rollers, but you're here.
Malunga nendlela injalo apha uZakeyo. Uthe akusokuze ube kwiqhuba labaqenqeleke abangcwele, kodwa ulapha.
Well, here he sits. He's standing here now with this garbage pail, his face red. Well, the competitor said, well, look, there's Zacchaeus, the restaurant man down here. He's changed his job. He's got a new position. Well, you know, he works for the city, the garbage disposal.
Kuhle. Na kuhle. Umile apha ngoku kunye nenkonxa yakhe yenkunkuma. Obakhe ubuso bobomvu. Kuhle. Umkhuphisane wathi, kuhle. Jonga. Na kuya uZakeyo. Unovengile wokutya ezantsi apha. Uguqule ingqesho yakhe. Unesikhundla esitsha kuhle niyazi uyiyo usebenzela isixeko abathuthi benkunkuma.
Well, it's something other about it. Oh, if you're determined to see Jesus, you'll do anything.
Amen.
He just held to it, his face reddened, his face swelled out, and here he goes. Right over and sets it down.
Kuhle, kukho okuthile okunye malunga nayo. Njalo, ukuba uzimisele ukubona uYesu, uyakwenza nantoni na, wabambelela nje kuyo. Kwaye ubuso bakhe bubomvu, ubuso bakhe budumba, kwaye nako esiya kanye ngaphaya wawubeka phantsi.
Looks around, let him get around the corner, and he gets up on the can and shinnies up the tree. Oh, excuse me, I oughtn't have said that. Shinny, you know, how many know about shinny up the tree? Well, that's all right. In other words, he climbs up the tree.
Uyabheka-bheka, wabayeka, bayokujikela, waza wakhwela emgqomeni. Wagwencela phezulu emthini uxolo bendingafanele nokuthilo oko ukugwencela niyazi oko ku bangaphi abaziyo kokuthini ukugwencela emthini kuhle oko kulungile ngoko yabona ngamanye amagama ukhwela phezulu emthini.
He gets up there and there he is sitting there. You talk about a mess. Garbage. He is a polluted sight. And sometimes God just lets you get like that.
Kwaye waphakama phaya, nankuya ehleli phaya, uthetha ngembutyulelo, inkunkuma kuye wonke, ungumbono ongcolileyo, kwaye ngamanye amaxesha, uThixo kuyeka ube njeya. Amen.
I heard somebody today, you know their new way? I hope it never gets in our Pentecostal rims, though I see it leaking in. Come in. I shake hands. I take Jesus as my personal Savior.
Ndive umntu othile namhlanje. Uyayazi indlela yabo entsha. Ndiyathemba isokuze ingene kwizintlu zethu zobupentecost. Nangona ndiyibona ivuzela ngaphakathi ingena ukuqhawula izandla. Ndithabatha uYesu njengomsindisi wam.
I like to see him get down there at the altar and die.
Amen.
Beat and squall and slobber and you know, when we used to have some horses, and when we fed them clover, that real pretty sweet clover, honey in it, it made them slobber. When you get close enough to Canaan, you'll slobber a little too, you know, so eating that honey out of Canaan.
Ndiyathanda ukuba bona bethoba phaya esiguqweni, kwaye besifa, bebetha, kwaye begiqa, kwaye befixisa, kwaye niyazi, xa nina, sasiqhele ukuba namahashe, kwaye xa siwondla ngeclover. Okuya kumnandi kakhulu enambithekileyo iclover inobusi kuyo iwenza avuze izingcwe. Xa usondela kakhulu eKanani uyakuvuza izingcwe kancikana nawe niyazi ukutya kakhulu obabusi buphuma eKanani.
So we find that here he is up in the tree now, wiping the garbage off of his new. He didn't think he'd do that. Just let somebody get praying for you. You'll do strange things.
Ke sifumana ukuba apha ukhona phezulu emthini ngoku esula inkunkuma eyisusa kwayakhe entsha akazange acinge ukuba uya kukwenza okuya nje ukuvumela othile akuthandazele uyakwenza izinto ezingaqhelekanga.
He wiped it off like that, splinters all his knees and all over his hands, sitting there picking them out and so on. Now if I ain't a mess, here I sit.
Kwaye yena esula oko kusuke ngelaa hlobo kwaye ingceba emadolweni akhe nasezandleni ehleli phaya ezisusa wathi kuhle ngoku ukuba andiyombutyulela naku ndihleli apha.
Then you know, Rebecca told me that fellow was a prophet. Now, I'm going to wait. I'm going to hide. So he sat down where two limbs come together. It makes a nice place for a seat.
What? Uyazi, uRebecca undixelele ukuba laa mfo wayengumprofeti. Ngoku ndiza kulinda, ndiza kuzimela, ke wahlala phantsi apho amasebe amabini ahlangana khona. Yenza entle indawo yokuhlala.
And after you've got that far, and you've got this far this morning, Zacchaeus, you're sitting too where two ways meets, yours and God's.
Kwaye, emva kokuba uhambele kangako, kwaye uhambele kangaka ngale ntsasa, Zacchaeus, uhle nawe, apho indlela ezimbini zihlanganayo, eyakho nekaThixo, yabona.
When you dispose yourself enough to come out here this morning, Rebecca's prayers is about to be answered, but you're setting where two ways meet, not yours and God's.
Xa uzilahlela ngokwaneleyo ukuba uphume apha ngale ntsasa kuhle, imithandazo kaRebecca imalunga nokuphendula, kodwa uhleli apho iindlela ezimbini zihlanganayo ngoku, eyakho nekaThixo, yabona.
He sat there and he thought, she said he was a prophet. All these things he could think the thoughts of the people's hearts and reveal it to them and tell them what was wrong with them and all this thing about Nathaniel coming and told him he was under a tree out there.
Kwaye wahlala phaya wacinga. Wathi umfazi wayengumprofeti zonke ezi zinto angacinga iingcinga zeentliziyo zabantu kwaye azityhile kubo aze abaxelele into engalunganga kubo kwaye oh le nto malunga nooNathaniel weza wamxelela wayephantsi.
You know, I ain't going to take no chances. I'm going to cover myself up here in the tree. So I'm in a tree too.
Niyazi, andizukuthatha thuba. Ndiza kuzigquma phezulu apha emthini. Ke ndisemthini namje.
And so I don't believe he's a prophet, oh. I just don't believe it. Because my priest tells me there's no such thing as prophets. We haven't had them for hundreds of years. So, of course, you realize I'm giving a drama here to make a point.
Kwaye ke andikholwa yena ngumprofeti bona nje. Andiyikholwa nje loo nto. Kuba umbingeleli wam undixelele akukho nto injalo njengabaprofeti. Asikhange sibe nabo amakhulu eminyaka. Ke ngoku kakade niyaqonda ndinika umdlalo weqonga apho ukwenza ingcaciso.
So he gets all the limbs and pulls them in around him, all around, disguised himself real good. So now when he comes up Hallelujah Avenue, from Hallelujahs turns to glory.
Ke ufumana onke amasebe aze awatsalele kuye ukubhijela wazifihla kakuhle kakhulu wathi ngoku xa enyukela apha eHalleluya Avenue ukusuka eHalleluya ajike eluzukweni.
So right here on the corner, when he comes up that way, when he turns the corner, I'm going to leave me one big leaf here so I can look out and see him. I'll raise it up. He'll never see me. No, up here.
Ke kanye apha ekujikeleni. Xa esiza enyuka ngalaa ndlela, xa ejika idolo, ndiza kuyeka igqabi elinye elikhulu apha, kuze ndibe nakho ukumjonga ndimbone. Ndiya kuliphakamisa ngasokuze andibone, hayi phezulu apha.
And then when he comes by and I get a good look at him, you know what I'm going to do? I'm going to pull these branches back and after he comes by here and I'm going to give him a piece of my mind. I'm going to tell him about it.
Kwaye ngoko. Xa esiza ngapha kwaye ndiya kumjonga kakuhle. Uyazi endiza kwenza, ndiza kutsalela la masebe ngasemva kwaye xa esiza ngapha ndiza kumnika intwana yengcinga yam, ndiza kumxelela yena malunga naye.
So he sat there a little while. After a while, he heard a noise coming. Usually Jesus comes with those noises. So here he comes around the corner. So what's the first thing he finds? A bunch of people gathering around the streets. He said, I'm glad I'm up here in this tree so I won't get mixed up with them again.
Ke wahlala phaya ethutyana. Emva kwethuba weva ingxolo isiza. Esiqhelweni uYesu uza nengxolo. Ke apha wayesiza ejikela idolo. Ke yena yintoni yokuqala ayifumanayo? Igquba labantu behlangene ezitratweni. wathi ndiyavuya ndiphezulu apha kulomthi ke andiyikuxubana kunye nabo kwakhona.
So here he is up here in the tree, sitting there, all camouflaged all over, so nobody would recognize him. His competitors won't know he's up in the tree now.
Ke apha ulapha phezulu emthini ehleli phaya ezifihlile konke. Ke akukho mntu ubeya kumqonda. Abakhuphisana naye abayikwazi ukuba uphezulu phaya emthini ngoku.
So he's just got this one leaf, he'll raise up and look out, put it back down again. The rest of him's all covered over.
Ke wayefumene eli linye, eli gqabi aya kuliphakamisa aze ajonge, aze alibuyisele emva kwakhona, kwaye amanye amgqumile.
So he raised up the leaf and the people are gathering on the corners and, you know, here come the Mr. Jones out with that sick child.
Ke waphakamisa igqabi, kwaye abantu bayahlanganisana ezimbombeni, kwaye niyazi, apha kuza umnu Jones ephuma kunye nalaa mntwana ugulayo.
When he heard the priest and the doctor right in his own restaurant discussing it the other day, that child was dying, had a fever that the doctor tried to break and there was nothing would break it. And that child must never move from that house.
Xa wevayo ukuba umbingeleli nogqirha kanye kwivenkile yakhe yokutyela beyixoxa ngenye imini eyokuba laa mntwana wayesifa, wayenomkhuhlane abathi oogqirha bazama ukuwaphula kwaye kwakungekho nto enokuwaphula, kwaye laa mntwana kwakungafanele ashukume amke kwela khaya.
But here that his own customer has become such a fanatic till they brought that child out in that cool March wind. And here they have it wrapped up in a blanket, a little girl of about 10 years old. What a fanatic. When he enters my restaurant again, that child will be dead, of course. I'll tell him, I'll give him a piece of my mind.
Kodwa apho okuya umxumi wakhe uye waba ngumbaxa de bamzisa laa mntwana, bamkhupha kulaa moya kamatshi upholileyo, kwaye naku benaye apha esongelwe ngengubo intombi encinci emalunga neshumi leminyaka ubudala. Okunjani ukubaxa xa engena kwivenkile yam yokutyela kwakhona, laa mntwana uyakuba efile kakade, ndiyakumxelela, ndiyakumnika intwana yengcinga yam.
After a while, the noise gets more and more. And all of them run out into the street. First thing, come around the corner of Hallelujah Avenue to Glory Corner. As they come around the street, we find a great, big, burly, bald-headed fisherman by the name of Simon. Said, would you please step aside, folks?
Emva kwethuba ingxolo yaqatsela ngokuqatsela, kwaye bonke kubo babaleka esitratweni into yokuqala eyezayo ekujikeleni kweHallelujah Avenue ukuya kwigophe eluzukweni. Njengoko babesiza ngesitrato, siyafumanisa esikhulu isigantsontso esinempandla somlobi ogama linguSimon esithi, ningangceda niphume ecaleni bafondini.
11 more behind him said, if you will please step aside. Our master was in a great service last evening and virtue went from him. Great visions taking place and he's tired this morning and he's going to breakfast. Would you please just step aside kindly?
Apha kwakukho abanye abalishumi elinanye emva kwakhe besithi, ukuba ninganako ncedani phumani ecaleni. Umfundisi wethu ebekwimvuselelo enkulu kurhatya oludlulileyo kwaye amandla amkile kuye, kwaye imibono emikhulu yenzekile, kwaye udiniwe ngale ntsasa, kwaye uya kwisidlo sakusasa. Ninganceda nje niphume ecaleni ngokuhle.
And here goes the Jones family out with this baby. And the big fisherman and many of them said, step back, would you please?
Kwaye naku kuhamba usapho lakwaJones nolusana, kwaye umlobi omkhulu nabaninzi babo bathi, phuma ecaleni unganako nceda.
Well, we've got a baby here that just simply is going to die. The doctors has given up. Would you please let us just as much as lay the baby in it?
Kuhle sinosana apha nje ngokulula luza kufa, oogqirha baluncamile, ninganceda nisivumele silubeke usana.
I'm sorry, they all want to do that, so I just can't do it. You'll have to stand outside there. He's coming just right now. Would you please step out?
Ndiyaxolisa. Bonke bayakufuna ukwenza lonto ke andinako ukukwenza oko. Yakufuneka ume ecaleni phaya. Uyeza kanye ngoku. Unganceda ume ecaleni.
So I can see then the little watchman from the tower he was in the tree, watched and he seen Mr. Jones and Mrs. Jones get down on their knees in that crowd and said, Lord God, pass me not, O gentle Savior. Hear my humble cry. While on others thou art calling, do not pass me by.
Ke ndingababona ngoko, njengoko unogada omncinci enqabeni wayekho ngaphakathi emthini. Ekaphele kwaye wabona umnu Jones nonkosikazi Jones besiya emadolweni kwesasihlwele besithi Nkosi Thixo ungasegqidi o msindisi olungileyo yiva ukukhala kwam ngokuthobeka ngelixa abanye wena ubabiza ungandedluli.
And as he come by he stopped and said, Mr. Jones, would you bring your baby here? It's kind of convincing. He's the same today.
Why, njengoko esondela, wema, wathi, Mnumzana Jones, ungamzisa umntwana wakho apha, yayiluhlobo oluqinisekisayo, ikwanguye namhlanje.
It doesn't take a prayer card. It doesn't take a group. It takes faith. Like blind Bartimaeus had at the other end of the gate when he went out.
Akuthabathi khadi lakuthandazelwa. Akuthabathi qela. Kuthabatha ukholo. Njengemfama uBartimeo awabanalo ekupheleni kwesango xa yena wayephuma.
200 yards from him, marked the place. How could he have heard his voice? But oh, Jesus, Son of David. That stopped him. Touched his garment and he turned around to bring him here.
Umgama ongamakhulu amabini ukusuka kuye waphawula indawo. Ingaba wayenokuliva njani ilizwi lakhe? Kodwa, oh Yesu, nyana kaDavid. Oko kwamisa yena, wachukumisa ingubo yakhe, waze wajika, wathi, mziseni apha, yabona?
And he brought the little baby over there, he laid his hands upon the little baby, that's all he did. In a few moments, the father taken it back, and there went the baby down the street running. The fever had left it.
Why, bazisa usana oluncinci khona ngaphaya, wabeka izandla zakhe phezu kosana oluncinci, kuko konke awakwenzayo. Imizuzu embalwa uyise wagoduka nalo kwaye nalo usana luhamba lusihla ngesitrato lubaleka umkhuhlane wemkakulo.
It kind of softened him up a little bit. He said, wonder if he could be a prophet. It made him kind of believe it. You know, it's such things as that convinces us. For he is the Word. Not I was, I am.
Oko kwamnyibilikisa kancikana wathi andazi ingaba ngumprofeti yena yamenza ngahlobo luthile wanokukholelwa. Niyazi kukho ezinjalo izinto ezinjalo ezisiqinisekisayo kuba yena lilizwi hayi ndandikho ndinguye.
And as he comes around the tree, he thought, well, he holding this little leaf up looking down, as he got around the tree, he thought, could he be a prophet? It might be. See, you have to have faith. Could he be?
Kwaye, njengoko esiya phantsi komthi wacinga kuhle, wabamba eli gqabi lincinci, wajonga ezantsi, njengoko wayengena phantsi komthi wacinga. Ingaba ngangumprofeti? Ingaba njalo? Niyabona, kufanele ube nokholo. Ingaba nguye?
And as he passed under the tree with his head down, walking in his mild manner, there's something other one you ever seen. You're changed. You can't be the same no more. I heard about him. You've heard about him. But when I saw him, his word, I never could be the same no more.
Kwaye, njengoko egqitha phantsi komthi, kunye nentloko yakhe iphantsi, ehamba ngendlela yakhe epholileyo, kukho okuthile okukokunye. Xa unokukhe umbona, uyaguqulwa. Akunakuba into enye. Ndivile ngaye, uvile ngaye. Kodwa xa ndambonayo, ilizwi lakhe andizange ndiphinde ndibe yinto ekwanye kwakhona.
There's something about him. It's different from other men. There's something about him different from bishops and cardinals and popes and so forth. There's something about him that's different.
Kukho okuthile malunga naye eyahlukileyo komnye umntu. Kukho okuthile ngaye kwahlukile kuloo bishop nomphathi bafundisi noopope nanjalo njalo. Kukho okuthile malunga naye okwahlukileyo.
Little Zacchaeus had been touched. Rebecca's prayers had been answered. As he passed under the tree, he said, "Well, I might apologize to Rebecca when I get back." He's on his road over to Tobinski's. That's all right. If he eats at another restaurant, it's all right with me now. See, you done seen him.
Uzakei umcinci wayechukumiseki. Imithandazo kaRebecca yayiphendula. Njengoko egqitha phantsi komthi wathi kuhle ndingacela uxolo kuRebecca xa ndibuya. Usendleleni yakhe eya kwaLavinsky injalo loo nto. Ukuba utya kwenye ivenkile yokutyela, kulungile oko kum ngoku. Yabona, wayegqibile ukumbona.
So when he got right under the tree, he stopped, looked up, said, "Zacchaeus, come down. I'm going home with you for dinner today." He knew he was up there. He knew who he was.
Ke xa wafika kanye phantsi komthi wema, wajonga phezulu, wathi, "Zakeyu, yehla, ndiyagoduka nawe ukuya kudla idinara namhlanje." Yabona, wayesazi ukuba wayephezulu phaya, wayesazi wayengubani.
Brother, sister, he's the same yesterday, today, and forever. He's to pass this way this morning. He's passed this way through the city, been here this week. If this.
Mzalwane dade, isenguye izolo namhlanje naphakade. Kufanele agqithe ngale ndlela ngale ntsasa. Ugqithile ngale ndlela ukuya esixekweni ebelapha kunye nathi kule veki.
You know what? If the president came, President Johnson came to Topeka, the flags would be up, the streets would be decorated, and you'd have a great welcome, but Jesus can come. There's hardly anybody who wants to come to see him.
Niyazi ntoni, kuba umongameli uzi. Umongameli Johnson uye eTopeka, iflag ziya kuba phezulu, izitrato ziya kuhonjiswa, kwaye uya kuba nolwamkelo olukhulu. Kodwa uYesu angeza, kunzima nokuba kubekho umntu ozayo uza kumbona.
You'd have to have police escort to get the president in the city. But we have plenty of seating room. See the difference? They don't care to see him.
Uya kufanela ube nokhapho lwamapolisa ukuzisa umongameli kwesi sixeko. Kodwa sinezininzi iindawo zokuhlala. Uyabona umahluko, abakhathalelanga kumbona.
I hope Zacchaeus is here this morning. And when he's passing this way, that's him talking to you. He came down out of the tree.
Ndiyathemba uZakeyu ulapha ngale ntsasa. Kwaye xa egqitha ngale ndlela, nguye ethetha nawe.
Of course, the critics want to say, "This man's a sinner." He said, "Lord, if I've took anything through false accusation, I'll restore it back hundredfold. I'll give it back. If I've defrauded any man, I'm ready to make it right. I'm ready." Let's bow our heads.
Kakade, abagxeki bafuna ukuthi, le ndoda ngumoni, wathi, "Nkosi, ukuba ndithabathe nantoni na ngobuqhinga, ndiyakuyibuyisela ngokuphindwa kalikhulu, ndiyakuyibuyisela, kwaye ukuba ndiqhathe nawuphi umntu, ndikulungele ukulungisa, ndikulungele." Masithobiseni iintloko zethu.
Zacchaeus, are you ready this morning? Won't you come down out of the tree? Won't you come on? He's passing this way now, passing through your heart, talking to you.
Zakeyu, ingaba ukulungele ngale ntsasa? Kutheni ungehli ngoku emthini? Kutheni ungezi? Uyedlula ngale ndlela ngoku. Udlula entliziyweni yakho, ethetha nawe.
Would there be, while you have your head bowed praying, is there anyone here would say, "Brother Branham, really, I've been a little skeptic all along." Remember, he was a religious man himself. I've been just a little bit skeptic, but now I believe. help my unbelief, God.
Ingaba angakho ngelixanye lenhloko zenu ziqutyudiwe thandaza. Ngaba ukhona nabani apho ongathi zolani uBrenham eneneni bendinesikrokrwana lonke ixesha. Khumbula wayeyindoda enenkolo ngokwakhe bendinesikrokrwana kodwa ngoku ndiyakholwa. Nceda ukungakholwa kwam Thixo.
Not to Brother Branham, because no one looking but just myself and God. So I'm going to raise up my hand and say, pass me not, O gentle Savior. Hear my humble cry. Make me a true believer, Lord. Come go home with me today and abide at my house. Today I must abide at your house.
Hayi kumzabane uBrenham, kuba kukho bani ujongileyo nje ndim noThixo. Ke ndiza kuphakamisa isandla sam ndithi, ungandidluli, O msindisi olungileyo. Yiva isikhalo sam esithobekileyo. Ndenze ikholwa elinyanisekileyo, Nkosi. Yiza, goduka nam namhlanje, kwaye uhlale ekhayeni lam. Namhlanje, kufanele ndihlale ekhayeni lakho.
You raise your hand, say, remember me, God. Lord, bless you, you. Remember me, God. Go home with me this morning. I know you're here.
Ungaphakamisa isandla sakho uthi, ndikhumbule, Thixo. Nkosi kusikelele, sikelele nawe. Ndikhumbule, Thixo. Koduka nam ngalentsasa, ndiyazi ulapha.
I know you know my heart, you're speaking to me now. You know the things that I've done is wrong.
Ndiyazi, uyayazi intliziyo yam. Uthetha nam ngoku. Uyazazi izinto endizenzileyo ukuba azilunganga.
You know, even I belong to a full gospel church, but yet I have been negligent. I haven't done that what's right. I've neglected prayer meeting. I've put everything else. I have did things really that our belief don't stand for.
Wazinkuno kuba ndingowebandla lengcwele ivangeli, kodwa noko bendingakhathali. Andikwenzanga oko kulungileyo. Andiwuhoyanga umhlangano womthandazo. Ndibeke yonke enye into. Ndenze izinto ngenene ezo eyethu inkolo engazimeliyo.
I'm a woman and I know I've dressed wrong and I've cut my hair off, I've wore makeup. Now I'm supposed to be a full gospel woman, sister.
Ndingumfazi, kwaye ndiyazi, ndinxibe ngokungalunganga, kwaye ndichebe inwele zam, ndiqabe iziqabi buso, kwaye ndifanele ndibe ngumfazi wegospel engcwele udade.
Have mercy on me, Lord. I want you to go home with me today. I'll be a living example of Christ from now on. Would you just feel that presence of God that you'd raise your hand and say, pray for me. God bless you. God bless you. You. God bless you, sisters. That's
Iba nenceba ngam, Nkosi. Ndifuna wena ugoduke nam namhlanje kwaye ndiyakuba ngumzekelo ophilayo kaKristu ukusuka ngoku ukuqhubeka. Ungaba ungabuva obabukho bukaThixo okokuba uya kuphakamisa isandla sakho uze uthi ndithandazele uThixo akusikelele kwaye uThixo akusikelele wena Thixo anisikelele bodade ewe.
Heavenly Father, some of the Zacchaeus and Zacchaeuses has raised up the leaf and has looked out. They have recognized that Jesus has found where they live and where they're at, has revealed to them they're wrong. Many, many hands in here has went up.
Bawo wasezulwini, abanye boZakeyu, nono Zakeyu, baphakamise iqaba, baze bajonga. Baqondile ukuba uYesu ufumene apho bahlala khona, nalapho bakhoyo. Utyhilile kubo ukuba abalungisanga. Ezininzi izandla khona apha zibheke phezulu.
May you go home with them today, Father. Go to their house. Live in their hearts. May they never forget this morning. Yet in its the ridiculous things that I and to try to accumulate a feeling of a sense of humor among mixed crowd.
Wanga ungagoduka nabo namhlanje bawo. Yiya ekhayeni labo, hlala ezintliziyweni zabo. Banga bangangaze bayilibala lentsasa. Kodwa kweyayo izinto ezintlekisa zokubandi kwaye ukuzama ukufumana imvakalelo yoluvo lokonwabisa phakathi kwesihlwele esixubeneyo.
Now at this moment when the point has come out that it's only to get the people to realize what's standing with us this morning here, the Word manifested in our city among us.
Hallelujah.
The Lord Jesus Himself, the Word made flesh, operating Himself through human flesh.
Kwaye ngoku kwesi sithuba xa inqaku liphumile lokuba kuphela kukubenza abantu baqonde yintoni emi kunye nathi ngale ntsasa ilizwi libonakalisiwe esixekweni sethu phakathi kwethu Inkosi uYesu ngokwalo ilizwi lenziwe inyama lisebenza ngokwalo enyameni yomntu.
Oh God, may our beloved friends see this and be brought closer to you. Go home with them, I ask again, Father, with every Zacchaeus and every woman, every Rebecca. May she know her prayers is answered.
Oh Thixo, zanga izihlobo zethu ezithandekayo zingabona oku kwaye zisondezwe kuwe. Goduka nabo ndiyacela kwakhona bawo kunye naye wonke uZakeyu naye wonke umfazi wonke uRebeka wangangazi imithandazo yakhe iphendulwe.
We commit them to thee now, and may they without any hesitation accept you into their heart as this little Hebrew did that morning. Though they've been wrong, said, ought not he also being a son of Abraham?
Sibanikela kuwe ngoku, kwaye bangabona ngaphandle kwentandabuzo, bakwamkelele entliziyweni yabo, njengaloo mcinci umHebhere enzile ngalantsasa, nangona babengalungisanga, bathi ebengafanelanga yena kananjalo ekubeni engunyana kaAbraham.
So you're ready to go home with us, Father. We pray that you'll never leave us. Go with us from the breakfast. As we sat here this morning and looked across the table at one another, happy, sense of humor, shaking each other's hands and in love with each other like only Christians can be.
Ukulungele ukugoduka kunye nathi bawo. Siyathandaza ukuba akusayi kusishiya. Hamba nathi ukusuka esidlweni sakusasa. Njengoko sihleli apha ngale ntsasa kwaye sijonge ngaphaya kwetafile komnye nakomnye sivuya uluvo lovuya siqhawula isandla somnye kwaye seluthandweni omnye komnye njengokuphela amaKristu anokuba njalo.
I think I may never be here again. I may never meet this group again like this at another breakfast. But I'm sure, Father, if they'll just let you go home with them today and abide with them, I'll meet them at a supper.
Why, ndiyacinga, andisokuze ndibe lapha kwakhona, ndingangabi ndiphinde ndidibane neliqela kwakhona nje ngolu hlobo kwesinye isidlo sakusasa. Kodwa ndiqinisekile bawo ukuba bangakuvumela nje wena ugoduke nabo namhlanje kwaye uhlale nabo ndiyakuhlangana nabo kwisidlo sangokuhlwa.
When the battle's all won and the great table is spread across the canopies of the sky and we sit and look across, and I looked this morning at ministers sitting here gray-headed that was preaching when I was a boy.
Xa idabi liphunyelelwe kwaye itafile enkulu inatyisiwe ukunqamleza izigqubuthelo zesibhakabhaka kwaye sihlale sijonge ngaphaya kwaye ndiyajonga ngale ntsasa kubalungiseleli behleli apha iintloko zingwevu ababeshumayela ngexesha ndandiseyinkwenkwe.
I think they only cut the stumps out, blasted up the roads, and made it smooth running for these gifts that they prophesied that would come.
Ndicinga banqunqa kuphela izixobo baqhushumbise indlela kwaye bezenze zibe mthebelele ukwenzela ezi zipho abathe baziprofeta ukuba zize.
God bless them. Bless them all. Bless these fine women who sacrifice for their husbands to preach and the sacrifices that all Christians really make. Be with them, Father.
Thixo, basikelele. Basikelele bonke. Sikelela aba bafazi bahle abanikeleyo ukwenzela abayeni babo bashumayele kunye nokuzinikezela athe onke amaKristu akwenza ngenene yiba nabo babo.
We sat there that night, looked across a table to one another, and may we never see each other again from this morning until that time. But no doubt the tears too will streak down our cheeks for joy when I reach across the table and shake their hands. Then we'll see him come out.
Sihleli phaya ngoba busuku, sijonge omnye komnye ukunqamleza itafile, kwaye mhlawumbi singaze siphinde sibonane kwakhona kusukela kule ntsasa kude kube lela xesha. Kodwa akukho ntandabuzo, iinyembezi ngokwazo ziyakuhla ngezidlele zethu ngovuyo xa ndifikelela ngaphesheya kwetafile ukuqhawula izandla zabo. Ngoko siya kumbona ephuma.
We'll be so glad we come down out of the tree. Maybe a tree of a creed, a denominational creed tree, or something. Yes, come out of our selfishness. Come out of our stupid ways, our inconsiderateness of Him. Come out of our blindness into the light.
Siyakuvuya kakhulu, sisihla siphuma emthini, mhlawumbi umthi wemvumo nkolo. Umthi wemvumo nkolo yobuhlelo kanye into ethile nje ukuphuma kwikratshi lethu siphume kwezethu iindlela zobudenge okanye ekungamcingeleni yena siphume kubumfama bethu siye kukhanyeni.
We'll be happy about it then when we see him walk out in all of his kingly robes, walk down along the table and take his precious hand and brush all the tears away from our eyes. Say, don't cry, it's all over. Enter into the joys of the Lord that's been prepared for you since the foundation of the world.
Siyakuvuya malunga nayo ngoko xa simbona ephuma ekuzo zonke iingubo zakhe zobukhosi esihla ngetafile aze athabathe isandla sakhe esilungileyo asule zonke iinyembezi emehlweni ethu athi, musani ukulila, kugqityiwe. Ngenani eluvuyweni lwenkosi ebelulungiselwe nina kusukela ihlabathi lasekwa.
Until then, Father, abide with us, go home with us, and stay with us. Until that hour, we ask in Jesus' name. Amen.
Kude kube ngoko, bawo, hlala nathi, goduka nathi, kwaye uhlale nathi. Kude kube yila yure, sikucela egameni likaYesu. Amen.
When I went up the tree, he still loved me.
Kande nyukela emthini, wandithanda futhi.
And look what a tree he went up now for me. A cross, a despised tree.
Jonga ngonjani umthi athe yena wenyukela mna kuwo. Amlezo. Ocekisiweyo umthi.
Umthi kavali. Look what a tree he went up to bring you down out of your tree.
Jonga ngonjani umthi athe yena wawunyuka ukuzisa wena ezantsi akususe kowakho umthi.
Now you can't love him without loving one another.
Ngoku akunamthanda yena ngaphandleni ngokuthanda omnye nomnye.
I'll reach right across the table and say, God bless you, pilgrim. Just across to somebody.
Ngoku fikelela kanye ngaphaya kwetafile uthi, uThixo akusikelele mphambukeni. Nje ukunqumleza ukuya kothile.
Don't you love him because he went to that tree for you? To bring you out of your tree. Won't you let him go home with you this morning? How many will take him? Raise your hand. God bless you.
Animthandi na ukuba yena waya kula mthi ngenxa yenu kuze anikhuphe emthini wenu. Anisayi kumvumela agoduke nani ngalentsasa. Bangaphi abaya kumthatha yena. Phakamisa isandla sakho. Thixo anisikelele.
This is man. I want to speak to you just a moment before leaving. Now, if you're not a Christian, if you haven't been associating, you Christians, you people, if you accepted Christ when you raised up your hand, go to one of the pastors here. Tell them what you've done. They'll receive you.
Bosomashishini, ndifuna ukuthetha kuni nje ithutyana, ngaphambi kokuhamba. Ngoku, ukuba akungumKristu, ukuba bungazimanyanga nina maKristu, nina bantu, kuba namkela uYesu xa uphakamise isandla sakho, yiya komnye wabelusi apha, baxelele oko kwenzileyo, baya kukwamkela.
Somebody, some pastor, write a letter to this for this boy here, this colored brother. That was grace last night, that young man sitting there watching that, and he believed that. See that, how that boy, how that spirit turned around.
Umntu othile okanye umalusi othile ubhale ileta yoku ngale nkwenkwe apho lo mzalwane webala ibe inceba kubusuku obugqithileyo la mfana mncinci uhleli phaya ejonge okuya kwaye ukukholelwe okuya yabona yabona okuya indlela la nkwenkwe indlela la moya ujike ngayo.
Billy was telling me about it. My wife and I, if we got home, turned around when he's over in this corner, went around here and found that one to bring him home. Sovereignty.
Ubili ebendixelela malunga nayo kwaye umfazi wam nabo emva kokuba sigodukile wajika xa ebesakujikeleni waya apha waza wafumana lowa yabona ukuze ambuyisele ekhaya ukuzimela geqe.
You take him with you. Go join up with some group somewhere that you can fellowship with. Preaches the full word of God. Stay with that word regardless. See? That's right.
Mtabatele yena kuwe. Amba, uzimanye, nelinye iqela, ndaweni ithile, onokudlelana nalo. Elishumayela ilizwi eligcweleyo likaThixo. Uze uhlale nelaa lizwi, nokuba kutheni yabona, injalo lonto.
Businessman? Did you ever know whatever happened to Zacchaeus? He became a member of the full gospel businessman of Jericho. That's right. That chapter down there, he belonged to it. It sounds rational, but it's true, I guess.
Bosomashishini, niyazi okwenzekayo kuZacchaeus, wabalilungu lamadoda angosomashishini befull gospel yaseJericho, injalo lonto, esasahluko ezantsi phaya. Wayengowazo ivakala ngokunqama kodwa inyaniso ngolo ahlobo.
I'm sure Jesus wouldn't establish anything else but a full gospel chapter. And Zacchaeus become, well, so now Zacchaeus, you do the same thing. Until we see you tonight, God bless you. I'll turn the service back here to the pastor.
Ndiqinisekile uYesu akayi kumisa nanye into kodwa esingcwele isahluko sevangeli kwaye uZacchaeus waya naye. Kengoku, Zacchaeus, yenza into ekwani. Side sikubone ebusuku, uThixo anisikelele. Ndiyakubuyisela inkonzo apha kumalusi.